Ngiyabonga mfoti Borders.
Good evening, friend. You may be seated.
Sanibona kusihlwa bangane ningahlala phansi.
Certainly nice to be back tonight.
Impela kuhle ukubuya kulobu busuku eSpokane eWashington lapho esijabulela khona ukuhlanganyela okuhle kangaka ngasezweni likaNkulunkulu ezigathini ezedlule. Futhi nje bengingahlangana nomelusi wenu futhi ubengitshela ukuthi lesi sakhiwe sifanayo esasibuse cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule ngenkathi siza sedlula lapha. Futhi sesishintshile impela futhi sabangcono futhi siyabonga ngalokho. Futhi sinilethela imikhonzo evela kwezinye izingxenye zezwe yezihambi abagogobele njengoba ninjalo bebheke kufika kwenkosi. Sikholwa ukuthi usuku luyasendela, angazi ukuthi kuzoba isikhathi eside kangakanani, futhi uma engekho lapha namuhla ngizobe ngimbhekile kusasa. Uma ngilapha ngilindile nje futhi ngibheke leso sikhathi ebesikade sikuso yonke iminyaka. Futhi ngolunye usuku ukubheka kwethu kuzokwedlula ngokuba sinjengoba u-Abrahama wayenjalo wasendulo, sifuna umuzi omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Futhi ngakho-ke sizisho ukuthi asisibo wabezwe siba ngabahambi, sifuna lowo muzi konke okwamalungelo ethu alelizwe, izinto esake sazithanda futhi zacabanga ukuthi zazinkulu kakhulu njengengcebo yokuphila, njengemali nokuthandwa ngabantu, futhi izinto ongakholwayo azifunayo. Khona-ke sibeka lokho eceleni lapho sithola uKristu, futhi uba yinsika yethu nguKristu, indodana kaNkulunkulu. Ngiyajabula ukuba naleli bandla, kuleli bandla kulobu busuku. Ngiyaluthanda loluphawu iBhayibheli livuliwe. Lokho kusho ukuthi kuthathe konke, ileyo ndlela esifanele sikuthathe ngayo konke okwalo. Ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liwumgomo uNkulunkulu azokwahlulela umhlaba ngalo kungizwi. Ngingowesisekelo seKatolika njengoba nazi nonke. Ngangingumfana osemncane, umama wami nobaba bobabili bashada ngaphandle kwesonto, futhi bona ngaba nalolu bizo empilweni yami kusukela ngisengumntwana nje. Ngicabanga ukuthi nizifundile izincwadi. Ngangazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu, ngangihlangane naye, wayekhulume nami, futhi nakuba abantu bakithi babecabanga ukuthi mhlawumbe nganginokwethuka nje futhi kukhona okungalungile, ngiphatheke kabi. Kodwa ngangazi ukuthi kwakukhona umuntu owayene ngakhuluma naye, futhi wayekhulume nami, futhi wangitshela ukuthi ngingaphuzi noma ngibheme noma ngingcolise umzimba wami. Kwakukhona umsebenzi wami okwakumelwe ngiwenze, futhi ngangifuna ukuthola ukuthi kwakuyini lokho ngenkathi ngiba cishe neminyaka engamashumi amabili ubudala, ishumi lesishiyagalombili, amashumi amabili. Futhi ngaye ebandleni wangitshela ukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela izwe ngebandla. Hawu, khona-ke uma lokho kunjalo, khona-ke kukhona cishe izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ezehlukene zazo. Ngakho manje yiliphi azokwehlulela ngalo na? Ngakho-ke ngacabanga uma ehlulela ngebandla likaKatolika iluthela ingaphandle impela. Uma ehlulela ngeluthela iBaptist ingaphandle, ulehlulela ngamaMethodist, khona-ke iBaptist nayo ingaphandle. Futhi ngiyamangala nje ukuthi kwakumayelana nani. Ngakho-ke ekugcineni ngithola ukuthi uzokwehlulela izwe ngezwi lakhe. Yilokho akunika umuntu ekuqaleni, ukuqinisa umuntu esonweni kwakungukunikeza izwi. Futhi nje ukukholwa ngokungesikho ingxenye yodwa yalo, kungukwehlukana kwaphakade noNkulunkulu. Yilokho okwenzeka ngenkathi u-Eva akazange nje angalikholwa, wazindla nje ngento ethize ephambene nalo. Manje-ke akudingeki ukuba angalikholwa, azindle ngalo nje. Futhi noma yini ezindla iphikisane nezwi, khumbula yisitha, ningakulaleli nhlobo, kufanele kube yizwi. Namuhla sithola izindawo zethu, amabandla, izinhlangano zethu, kanjalo njalo. Kuqala ukuba buthakathaka, futhi emva kwalemvuselelo enkulu sidingeke nje ukuba sishanele izwe. Siyajola ukuthi phakathi lapho benezela kuncane lapha, noma bahlipule kancane lapha, noma ukuthize ngapha, lokho ngeke nje kusebenze, kusoze kwasebenza. UNkulunkulu wayengeke akuvumele kusebenze kuqaleni. Futhi kumbulani nje ukuthi wonke umuntu ogulayo ohlezi lapha kulobu busuku, niyasazi isizathu sokuba nibe lapha, isizathu sokuthi uyagula njengoba umuntu oyedwa wakholwa ngokungesikho okukodwa okuncane ingxenye yomusho wezwi likaNkulunkulu. Izwi elilodwa nje lahunyusha ngokungesikho nje yilokho okubangele ukuthi ugule, yilokho okwabangela wonke amathuna aphandle lapha, lokho okwabangela bonke kuguga, yilokho okwabangela ukuthi zonke izingane okungakashayi isikhathi sazo zifile, yilokho okwabangela konke ukufa kwakungothile nje owalikholwa ngokungesikho izwi okuncanyanyana nje. Futhi uma kubangele bonke lobu buhlungu benhliziyo, impela ngeke sibuyele emuva ekukholweni ngokungesikho nje okuncanyana kwalo. Futhi sifanele silithathe lonke yonke ingcosana yalo, futhi yileyo ndlela uNkulunkulu aliloba ngayo, futhi yileyo ndlela engilikholwa ngayo. Manje ngingahle ngingabi nakho kukholwa okwenele ukwenza konke okwalo kusebenze, kodwa ngokuqinisekile ngeke ngime endleleni yomunye umuntu onalokho kukholwa. Bengihlale ngithi ngifisa sengathi ngaba nokukholwa okufanana lokho uEnoki ayenakho. Wathatha uhambo oluncane ngenye intambama futhi waya ekhaya noNkulunkulu. Akudingekanga ngisho ukuthi afe, ngingathanda ukuba nalolo hlobo lokukholwa, kodwa uma ngingenalo impela ngiyalukhulekela ukuthi ngizoba nalolo. Futhi ngikholwa ukuthi ibandla liza kuleyo ndawo, ibandla likaNkulunkulu elikhethiweyo liza kuleyo ndawana kulokho okukhulu, ukukholwa okwedlula ngobuningi. Manje ngesanda kuqeda imvuselelo esizweni sonke iminyaka eyishumi nanhlanu edlule, kube khona imvuselelo impela egadla emhlabeni iyalotha manje eMelika isicishe kuphela. Futhi thina sibuya ezinkundleni zemishini futhi sizizwa kabi ngempela emva kokuba sesitshela abantu ngaleya ukuthi imvuselelo enjalo ibiqhubeka lapha, bese-ke siyibone ifa kusobala. Ngokomlando imvuselelo ihlala cishe iminyaka emithathu kuphela, bese kuthi-ke abavuseleli bahlale cishe isikhathi eside kangako, khona-ke baphila ngodumo lwalokho ababeyikho kuleyo minyaka emithathu. Manje sithola ukuthi imvuselelo intshisekelo yabantu isiwile ngokuphelele. Manje intshumayelo yemizuzu engamashumi amabili iyisikhathi eside eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule, wawungahlala ubusuku bonke nosuku lonke nobusuku bonke, futhi nje uqhubeke ngahlala izinsuku ezisishiyagalombili nobusuku ngaphandle kokusuka emsamo. Futhi kwakuphendwe kahlanu kaningi lapho njengoba kwakunjalo ngenkathi kuqala, kodwa manje isikhashana nje ukhathele. Niyabo, abantu abakwazi ukukubamba kungukuthi imvuselelo iphelile. Futhi manje siyabuya nje, ngiyahamba futhi ngiyaphesheya kwezilwandle kulo January ozayo, ngicabanga ukuthi okolunye uhambo lomhlaba, bese kuthi-ke ngale Afrika naseNdiya naseJaphani naseShayina nasezansi ezichingini sithola ukuthi kusekhona umlilo ovuthayo phakathi kwabantu lapho, ukuthi imvuselelo isahamba phakathi lapho, kodwa emazweni akithi isilothile. Kuyinhloso yami ukuvakashela abangani bami abathandiweyo, nginibiza kanjalo. Ngiyahla nginyuka ogwini lasentshonalanga, ngangisendleleni yami ngiya e-Anchorage e-Alaska. Lona umhlangano wami wesishiyagalombili olandelanayo, futhi cishe ubune nobuhlanu ubusuku obuyisithupha emhlanganweni. Siyahamba sisuka lapha sehle sibuyela ezansi ePortland, bese-ke singena eVancouver, bese-ke silungiselela ukuya phesheya kwezilwandle. Futhi ngangifuna ukuvakashela bonke abantu engake ngabazi phansi naphezulu ogwini lapha eminyakeni eminingi edlule, futhi kwakuyinhlanhla yami inkulu ngesimemo somelusi wenu kanjalo njalo nabanye abefundisi lapha. Ukuma futhi nginivakashele ubusuku obumbalwa, futhi ngeliqiniso nizoba yisibusiso kimi. Into eyodwa kuphela bengiyifisa phandle lapha ngenkathi ngiselapha ukuthi nibe namanzi ehlukile. Sonke siyagula ngalamanzi eninawo, futhi ngakho uma beninamanzi ahlukile kancane, sibheke yonke indawo abanawo ngisho amanzi omthombo ndawo edolobheni. UBhili uphumile manje ndawo ezama ukuwathola izinganyana nabo bonke. Ngakho silapha ukwenza okwethu okwedlula konke singakwenza ngosizo lwevangeli likaJesu Kristu, futhi sibeka ngaphambili. Ngiyabona balethe kunabantu abagulayo ngaphakathi, bengingazi ngisho noma umfowethu uyakholelwa ekukhulekeleni abagulayo noma cha. Angizange ngibatshele ukuba bakhiphe amakhadi omkhuleko nanoma yini, ngiyangena nje. Ngakho kulobu busuku sicabange ukuthi sizokwethulwa nje futhi sitholane futhi sibone ukuthi inkosi izosenzelani manje siyakholelwa ekukhulekeleni yabagulayo sikholwa yikho konke iBhayibheli elikumele asibona abenhlangano noma yiliphi ihlelo kodwa sikholwa nje iBhayibheli futhi ngiyakholwa ukuthi eTestamenteni elidala abafundi beBhayibheli bayazi ukuthi uNkulunkulu wayenendlela yokuthola ukuthi umprofeti wayeprofetha kahle yini noma umphuphi wayexoxa iphupho eliyilo babeyo uma kwakungumbuzo babemehlisela ethempelini kwiyurimi nethumimi ngazi ukuthi nina niyakuqonda engikuchazayo noma qha kwakuyisivikelo sesifuba sika-Aroni sasinamatshe ayishumi nambili futhi uma lo mprofethi eprofetha akule ndaba ukuthi kuzwakala kuyiqiniso kangakanani uma lezo zibani zingakwenzanga lokho kukhanya okungaphezu kwemvelo phezu kwaleso sivikelo sesifuba abakwemukelanga kwakungaveli kuNkulunkulu akule ndaba ukuthi iphupho laliyiqiniso kanjani uma iyurimi nethumimi ingakukhanyisanga kodwa-ke kwakungalungile manje lokho kwakuse ubupristi bobulevi babesebenzisa lokho manje ubupristi bobulevi sebuphelile futhi asinakho manje uKristu futhi kodwa sisenayo iyurimi nethumimi lokho yilokhu iBhayibheli akule ndaba ukuthi kanjani ngikholwa ukuthi uNkulunkulu angenza izinto ezingalotshiwe eBhayibhelini kodwa uma ezokwenza nje lokho okuabhala ngakho lokho kuzoba kahle kimi ngizojabula kakhulu ukuhlala nje nalokho akushilo phakathi lapha futhi ngiyakholwa uzokwenza uma nje singazibekelela ukukholwa okukukholwa futhi into yokuqala ngeyensindiso leyo yinto yokuqala eminingi yemihlangano yami isekelwe ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu siyazi akusekelekile kukho kodwa thina abantu bayakhuluma nje ngoba angazi kungani ngikhulekela abagulayo nje futhi bayasinda uNkulunkulu uyakuhlonipha nje ngandlela thize umkhuleko
very thankful to God
futhi ngibonge kakhulu kuNkulunkulu ngezigidi engizibonile ziphulukiswa ngamandla akhe zonke izinhlobo zezinhlupheko nabakhwelwe amademoni nezinto obungeke neze wenze umuntu akukholwe ngaphandle uma bengaba lapho ukukubona begongobele besontekile kuzo zonke izinhlobo zezinhlobo zokukhubazeka ubone uNkulunkulu ebenza baphe abantu beqondile nje bejwayelekile eThekwini iNingizimu Afrika maduzane nje ngibe nomhlangano lapho esaba khona cishe kusondele ngiyacabanga abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili emhlanganweni owodwa enkundleni yomjaho yaseThekwini ngimbonile ethatha umfana lapho emsamo ngelinye ilanga cishe usuku lwesibili lwenkonzo futhi waqondisa loyo mfana ukuba ngikaze ngibone noma yini ngavele ngahlehla ngabuka wayengalungile ngishona semqondweni futhi wasukuma kanjalo nezingembezi ziqathakela esiswini sakhe esinqunu futhi ngakusase kuseni imeya yaseThekwini uSidney Smith wangishayela ucingo wathi yani efasiteleni lakho buka ngosogwini lolwandle manje sasinezizwana eziningi futhi sasidingeka sizibiyele ngokunqamula imizila yomjaho ngoba babe nezimpi zobuzwe phakathi komunye nomunye futhi lapho ngiqedanga lokho cishe abantu abahlanu yibo bonke bafika emsamo futhi ngibone abomdabu boblankethi abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu bemukela uKristu njengomsindisi wabo ngesikhathi esisodwa izinkulungwane ezingamashumi amathathu babhala abaningi kangako ngababona bephulela emhlabathini izithixo zabo kwakubukeka njengokuphafuka kothuli lokhuphukela emoyeni ngenxa amabanga ezindlu zasedolobheni amaningana futhi umnumzane khona-ke ngenza umkhuleko webandla wabantu ngasukuma nje umsamo futhi ngakhuleka futhi kwalinganiselwa cishe ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili noma ezingamashumi amabili nanhlanu zodaba lwezinhlaka nezihlalo ezinamasondo basukuma bahamba ngesikhathi esisodwa lokho ukukholwa okulula bavele bakubona kwenziwa kanye futhi lokho kwakwenele kulokho kwakubanele futhi ngosuku olulandelayo umnumzane Sidney Smith uyimeya yaseThekwini eNingizimu Afrika idolobha elikhulu usayizi ophindwe kathathu noma kane waleli lapha futhi wathi yani efasiteleni lakho futhi ubheke ngasogwini lolwandle uzobona into ethize ongakaze uyibone futhi amabhasi amakhulu noma amaloli lapho cishe emade njenge lapho lelo washi lasodongeni likhona noma phambidlana imibhede yabo amasondo ayisithupha naye seshiya kalombili bude futhi babe nemithwalo yamaloli yamabhodi icishe ayishumi nesikhombisa ababe wasebenzisela izinhlaka izagila ababe hamba ngazo izinto ezazibadonja kwakukhona ayishumi nesikhombisa aleyo mithwalo yamabhasi ibekiwe inqwabelene igcwele nabantu beza ngemuva ababekade belele kuyonga kuthange beza ngemuva becula ngolimi lwabo uqobo lwendabuko konke kuyenzeka kholwa kuphela ohe ah uKristu mangalisa kanjena esimkhonzayo uthandeka kakhulu akumangalisa ukuthi enguso omuhlekazi waba izinkulungwane eziyishumi unguso omuhlekazi kunabo bonke ngakho simthanda ngenhliziyo yethu yonke ukumbona enza lezo zinto manje kwehlukile kancane lapha ngoba uyathola lapha abantu baba kakhulu noma kancane ukuthatha ithuba abalukhuni evangelini kodwa lapho bavele angeke ubafundise inkolo yobuhlakani ngoba ngeke bayemukele udlulisa lezo zincwajana noma uye lapho futhi uqale ukukhuluma ngoKristu noma izinto ezinjalo bazosuka bahambe bakushiye umile lapho niyabo bona bona angeke bakulalele okaMohammed noma angekho kubo ngoba banenkolo yobuhlakani bafanele babone into ethize eqinisile into ethize isebenza bakubone ngamehlo abo uqobo bame lapho futhi bakubuke bakubone kukhulunywa ngakho ezweni bese ke kufezeka lokho abakufunayo kanye kanjalo bese ke sekuphelile bakholwa ngempela ngalonkathi ngakho uNkulunkulu uNkulunkulu kakhulu nje kulobo busuku njengoba wayehlala enjalo uma enganje ngoba wayenjalo akagaze benjalo niyabo kodwa ufanele abe nguye izolo namuhla naphakade lelo iqiniso siyamkholwa kanjalo siyakholwa ukuthi uphulukisa abagulayo usindisa abalahlekile ugcwalisa ngomoya ongcwele labo abanezinhliziyo ezilambile futhi abawulindile futhi into eyodwa engingayisho kulokhu futhi ngiyazi le Open Bible Standard Church ikholelwa ebhaphathizweni kamoya ongcwele ngoba ngiyamazi umfowethu Dawize kanye nabo engibe nemihlangano yabo futhi oh bangake babafowethu abakahle khona ke ngifuna ukusho lokhu ukuthi uthatha umuntu ongasazi isandla sokunene nesokhohlo emi lapho abesifazane bengaqokile enhlobo indwangu nje abazi ngisho ukuthi yisiphi isandla sokunene nesokhohlo noma lutho kodwa ake bamukele umoya ongcwele ukhuluma kubo futhi babone ukuthi ize kwenzeka bese ke becela futhi bemukele umoya ongcwele benza into efanayo oyenzayo khona lapha uma uthola umoya ongcwele ukukhombisa ukuthi owomuntu wonke futhi ngumoya ofanayo benza ngendlela efanayo futhi benza izinto ezifanayo uyakhombisa ukuthi usemhlabeni wonke ungumoya ongcwele kaNkulunkulu futhi siyabonga ngaye kulobu busuku ngomduduzi wethu ukubona ukuthi unokugula angazi noma unganikela yini isikhashana kusasa futhi sizokhipha amakhadi omkhuleko futhi sibe nenkonzo yomkhuleko yabagulayo ngabe kuzilunga lokho na ngabe kulungile ngabe fundisi bonke wonke umuntu na ngezinge zikhathi sefanele sibuke ngiyakuzonda ukusho kodwa abaningi babantu bakithi beful gospel bayasuke kukhulekile nabagulayo abasakholelwa kukhondlobo futhi kukhona uthini ngibonge inkosi ngalokho kuhle lokho kulungile inkosi ithanda khona ke sizokwenza lokho manje abaningi kakhulu ngaxoshwa ibandleni lapha kunge kudala nje nomfo wangitshela wathi noma yini ngamcela ukuba afake izihlalo ehholo elikhulu lapho esasithuthele ukuba kube nomhlangano khona ukuze abantu bangene futhi wenqaba ukusinikeza izihlalo futhi wathi angeke ngisho avumele umuntu ukuthi ahlale izihlalweni zakhe okholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu leyo yifull gospel nayo okufanele kube yiyo akusiyo ifull gospel kufanele kube yiyo iphethele lophawu Now before we ngiyamthanda manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini lakhe masisondele kumqambi wezwi njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngomkhuleko ngizizwela sengathi siyazana sonke asizone izihambi singabafowethu nodadewethu ngifuna ningabi nakho kwethuka ngifuna nibe Manje ninabantu abagulayo abelusi basinike ilungelo lendlela manje ukuthi singahamba sikhwelekela abagulayo. Uma uye kwamayo brothers ukuthola inkathazo yakho, uyazi ukuthi ungalinda isikhathi eside kangakanani na? Ubungalinda mhlasimbe izinyanga ezimbili ukuze uthole indawo yokungena. Kodwa ke bazokuthatha cishe amaviki amabili ukuze bakudlulisele emtholampilo. Futhi uma usodlule emtholampilo ubuyokwazi kuphela uma bengakuthola okwakungalungile ngawe. Kodwa uma nje uzobekezela ukholwe kuKristu futhi ubuke okuzokwenzeka uzopulukiswa. Angizile lapha ukuzonikhohliza, ngilapha ukuze ngilisize. Manje bonke abaphakathi lapha one ngaphansi kwesandla sabo, njengoba ngilicela ukuba niphakamise uma kunesicelo sokwaziswa kuKristu, ungasiphakamisa nje isandla sakho na? Angikhathali ukuthi kuyini, phakamisa isandla sakho nje uthi enhlizweni yakho manje, Nkosi, nginokudinga ukuphulukiswa, insindiso nginokudinga ko noma ngabe yini. Ngiqinisekile ubona yonke indawo manje, asikhuleke. Baba uthandekayo, siza kuwe mnini mandla onke, osezindaweni zonke, onamandla onke, uNkulunkulu ongenasiphelo.
In the all-sufficient name of Jesus Christ.
Egameni elenele konke lika Jesu Kristu indodana yakho, siza ngoba wasitshela uma nicela noma yini kubaba ngegama lami niyophiwa.
Then we do not have anything else that we would desire.
Kodwa ke asinakho okunye esingafisa ukusendela ngakho ngoba igama lebandla lethu noma inhlangano yethu, igama lethu qobo noma idolobha lakithi noma uhlangano kithi noma ubuzwe ngeke kumthokozise nhlobo uNkulunkulu. Kodwa kuyamthokozisa lapho siza ngegama lendodana yakhe.
So we are approaching the Father, and we do not wish you to grant us the judgment.
Futhi asifisi wena ukuba usiqondise ngasesihlalweni sokwahlulela, kodwa ngasesihlalweni somusa, ngokuba sidinga umusa. Singabantu abadingayo, Nkosi, wena uyazazi izidingo zethu. Uyazi ukuthi yini ebingaphansi kwaleso sandla esivele saphakama kuyo yonke lendlu. Uyazi ukuthi bebedingani. Ngibabonile laba ababulayo, abanye babo bekhubazekile kakhulu ngangokuthi abakwazanga ngisho nokuphakamisa isandla sabo, kodwa bebezama ukusiphakamisa. Nkulunkulu, ngiqinisekile ukuthi ukubonile lokho, ngokuba akukho ngisho umzilili ongawela emgwaqeni, kwasho uJesu ubaba engazi. Manje Nkulunkulu, ngicela wena umusa, siphe ukuthi ngasinye salezo zandla eziphakanyisiwe ngaphambi kokuba lezi zinkonzo zivalwe kule mpela sonto ezayo,
that every request will be granted.
Ukuthi zonke izicelo zizophiwa, kwangathi abantu bangabekezela. Khumbula labo abalinde enkosini bayothola amandla amasha, bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi. Sikhulekela imvuselelo kuleli viki, Nkosi, ukuvutha kukamoya ongcwele ezinhliziyweni zethu. Baba, kusukela kumelusi nenhliziyo yami, konke okukimi, futhi lonke ilunga lebandla, kusukela liphansi endaweni yabantu abangelilutho, kwangathi kungaba njalo, Nkosi, kuleli viki ukuthi sizobona ngokwedlulele, ngokuchichimayo, kwangathi umoya ongcwele ungasihawukela nje ubusuku nobusuku. Sengathi singabona laba bantu bonke ezinhlakeni zemibhede nezinhlaka, bonke ubusuku nobusuku bethatha isikhundla sabo behlezi emuva lapho nabanye abantu, akusadingeki ukuba baphinde bakusebenzise. Siphe, Nkosi, ukuthi sonke isoni esiphiyazayo, umfana intombazane, wesilisa nowesifazane, bazobe bekhanya ngomoya kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo ngaphambi kokuba umhlangano uphele. Kwangathi ibandla elincane, Nkosi, lingakhula, futhi hayi leli kuphela kodwa onke amabandla edolobheni, kwangathi lapho kungafika imvuselelo imfeshini endala, ukuthi kungabi umbukiso womhlaba kuphela edolobheni elingudade, kodwa kwangathi kungaba imvuselelo enyakazisa umhlaba. Yilokho esikulangazelelayo, Nkosi, okuzonyakazisa izinhliziyo zabantu, Nkosi, lokho okuzobabuyisela ulwazini lwenkosi uJesu nesihawu sakhe nomusa kubantu bakhe. manje baba besingeke sikucele lokhu ngaphandle kokuthi sibe nokukholwa ukukholwa ukuthi kungenziwa futhi siyakholwa ukuthi kungenzeka impela Nkosi futhi mhlasimbe ukuthi uNkulunkulu uzosenzela into enjalo futhi sibheke ngabomvu kukho futhi manje Nkosi siza futhi ubusise leli bandla nomilisi walo ibhodi yalo yabaphatheli amadikoni nanoma yini ehlangene noma ixhumene nalo onke amalungu alo nawo wonke amalunga avakashile nabo bonke abelusi uNkulunkulu ungashiyi noyedwa kubo kusukela komncane kunabo bonke kuya komkhulu kunabo bonke futhi sengathi singaba nemvuselelo ezinhliziyweni zethu Nkosi sivutha ngomlilo kaNkulunkulu asazi ukuthi sisalelwe isikhathi eside kangakanani impela kubukeka kungabazisa kakhulu ukuthi sizoba lapha isikhathi eside futhi umcabango omuhle kangaka ukwazi ukuthi le mizimba emidala enyanyekayo izoguqulwa ngolunye lwalezi zinsuku ngomzuzwana ngokuphazima kweso futhi sizohlethwa kanye kanye ukuhlangana nenkosi emoyeni lolu suku olukhandlayo lokugula kule ndlu endala yabaguliswa izinhlupho yasemhlabeni yesono siyakukhuphuka ngamaphiko obukhozi futhi sindize sihambe ngolunyelo lezi zinsuku futhi ngisho nokufa qobo lwakho akunakusivimba lesi sehlakalo esikhulu ngokuba itshelongo likaNkulunkulu liyakukhala abafile kuKristu baya kuvuka kuqala khona ke kanye nabo siyohlwithwa ukuyomhlangabeza sibheke ukufika kwalolo suku olukhulu Nkosi sisize manje kwangathi singahloza ezinhliziyweni zethu kulobu busuku ukuba sithule phambi kwenkosi silinde kuyo silinde umzuzwana nomzuzwana silindele ukuthi igama elilungile ukuba lishiwo noma into elungile okufanele yenziwe ezosinikeza ukukholwa okufanele okuzophonseka kahle kungene ezibusisweni zikaNkulunkulu njengoba siqhubeka silinde nkosi sifunde izwi ngesize oNkulunkulu ukuthi ngizobaqotha ngokujulile futhi ngigcotshwe ngomoya busisa bonke abefundisi ukuthi bazoba njalo nabo bonke abantu ngoba kuthatha thina sonke ndawonye Nkosi njengoba sibuthene egameni lakho silindile egameni lakho silindele egameni lakho ngalezi zibusiso esizicelile manje ukuthi zifezeke sikubeka phezu kwealtari lakho ngomhlatshelo weNkosi Jesu ngakho konke ukukholwa sinakho sengathi ngamunye wethu izicelo zethu phezulu lapho futhi sikucela egameni likaJesu Kristu kuba kufezeke amen
now let us be real sincere
manje asibe qotho ngempela futhi sibe nethemba manje ukuthi lokho sikucelile kungaba iphutha ukucela ukuthile bese ungakukholwa Ndiyabo asithole ubuqotho obanele ngokwethu ngokukhonza kwethu sifanele sibe qotho ngokujulile futhi ngiyamangala niyezwa kahle kuvulando sesitezi na hayi nje ya emuva lapho ngiyasibona isandla sabo usanda ngokuhlola nje awu kuhle kakhulu lokho kuhle manje angiqondile ukuqabalasa ngezinye izikhathi bengikwetshwa yele ukukhuluma ngaphandle futhi ngikhulumela phezudlwana ngakho angiqondile ukuqabalasa futhi manje yiba nguwe nje ubelula uzithobe ulindele ukufika kwenkosi manje asikholelwa ebukhazikhazini into ethize icwebezelayo uyazi bengihlala ngithi iHollywood iyacwebezela kodwa ubuKristu buyakhazimula kunomehluko oyinqwaba phakathi kokucwebezela nokukhazimula iHollywood iyacwebezela ngesigaba esikhulu futhi umphakathi futhi ubukhazikhazi kodwa ubuKristu buyakhazimula ngokuzithoba indlela eya phezulu ihlala njalo iphansi manje ngethemba ukuthi wonke umuntu uzogcwaliswa ngomoya ongcwele futhi manje ngaphambi kokuba ugcwaliswe ngomoya ongcwele ufanele ufe kuwe kuqala ukuze uzalwe ngokusha ngisanda kuba sengozini nisazi bona izibazi ebusweni bami lapho ukudubula isibhamu esikhulu omunye anginike sona futhi saqhuma sasakazeka ebusweni bami iweather by magnum enkulu cishe amaphawundi angamakhulu ayisithupha nesishiyagalombili omfutho insimbi ishaya ebusweni bami nasemehlweni ami kuyamangaza ukuthi ngisenawo ngisho namehlo kungumusa kankulunkulu nje futhi noma ngisho ikhanda noma amahlombe futhi abakusho kwaba indaba kwakungukuthi isibhamu sasivuza umfutho kwakuyisibhamu esiguquliwe esasikhona senziwa ngokusuka kulokho hayi weather by magnum ejwayelekile kodwa iWinchester yaguqulwa yaba yiweather by magnum ngangihlale ngiyifuna kodwa angikaze ngicabange ukuthi ngingakwazi ukuba nayo ngangingeke ngivumele noyedwa kubangane bami ukuba athenge okunjalo ziyabiza manje niyazi ngizingela izinyamazane ezinkulu emhlabeni wonke Africa, India, Alaska, yonke indawo futhi ngenza kuningi ukudubula okuhlosiwe futhi ngangihlola lesi sibhamu omunye owaye silungisile nganikeza iweather by ukuthi silungise kodwa akazange yasenze kahle ngandlela thize sasakazeka sabuyele emuva esikudleni sokuphuma sashaya emuva futhi wonke umshini wavele wancibilikela ezandleni zami futhi okunye umbhobho wasakazeka eyadini elingamashumi amahlanu futhi isibuko esandisayo nezingcezu zashaya izihlahleni futhi umphini wahamba cishe amayadi angamashumi amabili nanhlanu angamashumi amathathu emva kwami okwakusele kukho futhi ngangimi lapho nje ngopha nje negazi lindiza yonke indawo engakubona kwakuwumlilo obomvu uhamba cishe ngokuphakama njengosilingi lapho futhi yilokho kuphela engikukhumbulayo okomzuzwana noma imibili ini nginentshumayelo ngaso uyabona leso sibhamu kwakungesona ngokuguqulwa sibe yinto esasingeyona bakha ingcindezi esikhundleni sokushaya leyo nhlamvu ngaleyo ndlela zashaya umshini ngale ndlela manje leyo yindlela efanayo kuyenzeka lapho umuntu eza kuNkulunkulu futhi nje axhawule isandla somshumayeli noma ukuthize futhi angabuyele emuva futhi afe futhi azalwe ngokusha manje kuba leso sibhamu sasiqalile kusukela ekuqaleni kwiweather by zafa futhi sasenziwe isibhamu esikhulu iweather by sasingeke siqhume sisakazeke niyabo ngoba sasiyoba isibhamu esikhulu iweather by uhlobo lwayo olufanayo lwensimbi lwenziwe ngokuphela kwazo naye yonke into futhi siphume siqonde ngosi ibe isibhamu esikhulu esijwayelekile okufanele kube yizo kodwa ngoba kwase kungenye into futhi sasingaguquliwe kuphela kodwa sasiphendukezelwe entweni ethize futhi yikho kwenza saqhuma sasakazeka futhi yileyo ndlela esizithola ngayo endleleni sithola izikhathi eziningi kakhulu ukuthi abantu abakwazi nje ukumela ingcindezi yingenxa yokuba ngumKristu ingenxa yokuthi abakaze bafe ngempela kuye uqobo futhi baphinde bazalwe futhi benziwe ngokufa kukaNkulunkulu ukuze bamele umthwalo ingcindezi efika ngokumelana nomKristu wangempela uzama ukuhamba nongcwele kaNkulunkulu wangempela futhi uthole ukuthi ingcindezi iyashaya imelane nawe kanjalo uzoqhuma usakazeke bese ubuyela lapho wawukhona kokuqala kodwa uma uzele ngokusha futhi wagcwaliswa ngempela ngomoya kaNkulunkulu khona ke ucindezelwa nguNkulunkulu ukuba umelane nengcindezi izwe elingayibeka ngokumelene nayo kanjalo kodwa kufanele kube yilokho kokuqala manje ngifuna nifunde kange nami kulobu busuku esahlukweni seshumi nesikhombisa sevangeli likaMathewu ongcwele amavesi amane noma amahlanu okuqala okwengqikithi nendikimba emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu uthatha uPetro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa waphenduka isinye isimo phambi kwabo ubuso bakhe bakhanya njengelanga izingubo zakhe zabamhlophe njengo ukukhanya futhi yaga kwabonakala kuye oMose noElia bekhuluma naye
Then answered Peter and said unto Jesus,
uPetro waphendula wathi kuJesu Nkosi kuhle ukuba silapha uma uthanda asakhe lapha madokodo amathathu elinye libe elakho noma elinye libe elika Mose elinye libe elika Elia
And while he yet spake behold a white cloud overshadowed them
futhi esakhuluma bheka ifu elimhlophe laba sithi beza bheka kwavele izwi efwini lathi lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yizweni uma inkosi ithanda ngifuna ukuthatha kulokho indikimba lawo mazwi amathathu okugcina yizweni manje leyo yindikimba encane kakhulu yokuqala imvuselelo ngomkhuleko siwukhulekile nezicelo zabantu ngokwangempela sonke isandla phakathi lapha besiphakeme imizuzwaneni embalwa edlule okwezicelo manje ngizokholwa ukuthi uNkulunkulu uzophendula zonke zalezo zicelo kukholweni kanye nami futhi uzokwenza manje uthi-ke thatha amagama amathathu amancane okwendikimba yizweni okwakho konke lokho na yebo kwanele lokho yebo akusiwo usayizi yinani lawo ngoba kwakunguNkulunkulu ekhuluma uqobo lwakhe yizweni ngezinye izikhathi yizinto ezincane esizishiyayo ezonakalisa ukukholwa kwethu okukhulu sizobona okuthile okuncane kuvela isimo sezulu sishisa kakhulu bakhathele kakhulu lokhu noma into ethize encane kanjalo ozoyishiya uza emhlanganweni futhi noma mhlawumbe omunye aphume ohlelweni kukhona okungahambanga kahle noma okuthize bese kuthi-ke lokho khona lapho yilapho owehluleka khona niyabo uma kodwa niyabo ukukholwa kuqinisekile kakhulu akulokothi angeke ukuvimbele ukukholwa kunendaba ukuthi kuyini uyahamba kwenze noma kanjani kunendaba ukuthi omunye umuntu wenzane uma ukukholwa uzohlala nakho ngoba ukukholwa kunasithiyo ngahle ube nenqwaba kodwa ukukholwa kwakho akunaso ngakho kuzohlala vele uhlale nakho ngo manje njengalapha eminyakeni ethile edlule ngaphambi kwekini ngenkathi uKing George omkhulu waseNgilandi wayesaphila wavakashela eCanada bathi futhi kwaba khona izikole zonke zaphuma laphaya okwesehlakalo kwenkosini Ndlovukazi futhi othisha banikeza abantwana amafulega amancane ababengawaphatha futhi bawaphephezelise enkosini lapho idlula njengokubonga ubuqotho bayo futhi ukwethembeka kwabo kuyo njalo futhi lapho inkosi isidlulile abantwana babefanele bonke babuyele phakathi futhi esikoleni futhi esikoleni sisodwa esithile ngane ngikholwa ukuthi kwaku-7 Vancouver ukuthi bonke abantwana bayabuya ngaphandle kwentombazanyana eyodwa awu uthesha waphiyaza futhi wagijima wangena ezitaladini futhi uqala ukufunisisa umntwana omncane wabheka phansi naphezulu ezitaladini ezimotweni futhi wezwa othile ebheke phezulu ekhala njengomntwana futhi wabuka ominge emva kwesinye sezigxobo zocingo futhi nakho kumi isithandwa esincane simi emuva lapho nefulegi laso elincane ngapha sikhale zinyembezi futhi thisha wathi kuye wathi wambiza ngegama lakhe futhi wathi kwenze njani isithandwa na futhi intombazanyana izange iphendule futhi wathi awuyibonanga inkosi na yanqekuzisa ekhanda layo elincane yebo yayiyibonile inkosi futhi wathi uliphephezelisile ifulegi lakho elincane enkosini na yebo yayiliphephezelisile ifulegi layo enkosini awu khona ke wathi ukhalelani na yathi yabo ngimncane kakhulu thisha yathi ngiyibonile inkosi kodwa inkosi ayingibonanga ngiphephezelisa ifulegi lami elincane bengimncane kakhulu ngase kube njalo ngoKing George kungenzeka ukuthi akayibonanga intombazanyana kodwa kunento eyodwa ngenkosi uJesu ngikhathala ukuthi wenza okuncane kangakanani uzokubona uhlale elungele ubuka wonke umnyakazo omncane owenzayo futhi uyakuthanda manje kulesi senzeko uNkulunkulu uhlangana nabantu bakhe manje izikhathi eziningi uNkulunkulu uhlangana emazingeni amabandla amakhulu uhlangana namabandla amancane ngesinye isikhathi wahlangana namakhulu amahlanu futhi wahlangana namashumi ayesekhombisa ishumi nambili abathathu ngisho noyedwa akunendaba ukuthi ibandla lincane kangakanani uNkulunkulu uyohlangana njalo lapho unesidingo futhi ukholwa ukuthi uzoba lapho uJesu wathi lapho kuhlangane ababili noma abathathu ngegama lami lapho ngiyoba phakathi kwabo manje leso yisithembiso sakhe uma lokho kungesilo iqiniso khona-ke alikho izulu ayikho into enjalo njengomsindisi niyabo uma lokho kungesile iqiniso kufanele kube iqiniso ngakho uNkulunkulu uhlangana namabandla amakhulu bese kuthi ke uhlangana namabandla amancane kunendaba nje noma yikuphi nje lapho umuntu enokukholwa uNkulunkulu uzohlangana nabo manje kulesi senzeko kwakuzoba isenzeko esikhulu ngakho uNkulunkulu ngokuvamile ubiza abantu lapho enokuthile okukhulu kuba abatshele ubizela ndawonye abantu bakhe mhlawumbe ababili nje mhlawumbe abayisihlanu mhlawumbe abayinkulungwane kodwa ubabizela ndawonye uma enento ethize yangempela ukuthi izazofanele akutshele ibandla lakhe manje kulesi senzeko kufanele ukuthi kwakukuhle kakhulu ngoba uPetro eminyakeni kamuva wayibiza ngentaba engcwele wabhekisela kuyo ngokuthi intaba engcwele manje angikholwa ukuthi ngempela wayeqonde ukuthi intaba yayingcwele kuyona intaba engcwele kwakunguNkulunkulu ongcwele entabeni engcwele akusile ibandla elingcwele njengoba silibiza ngebandla elingcwele noma abantu abangcwele ngumoya ongcwele kubantu umoya ongcwele ebandleni hayi ibandla elingcwele umoya ongcwele ebandleni yilokho okwenza okungcwele ngoba nguye ongcwele manje uPetro wayibiza ngentaba engcwele ngoba uNkulunkulu ongcwele wayekade ekule ntaba futhi engaphambi kokuba uNkulunkulu enze noma yini ngokuvamile emhlabeni uvamise ukukhuluma ngakho ezulwini kuqala. Senake nakuqaphela lokho na ukhuluma njalo ezulwini kuqala okungaphezu kwemvelo kuhlale kuzibonakalisa bese ke kwehla nakubantu. Uma niqaphela ngaphambi kokuba u-Israyeli abizwe aphume eGibhithe uMose wayezamile ukwenza lokho ekholwa ukuthi wayengumuntu owayezonikeza umlayezo kodwa wayezame ukukwenza ngentando yakhe uqobo ngokombono wobuhlakani kodwa ngaphambi kokuba isikhathi sibe kahle kodwa lapho isikhathi sesikahle kwakukhona isivakashi esehla sivele ezulwini kwakunguNkulunkulu uqobo lwakhe wafika esihlahleni esivuthayo futhi wakhuluma kuMose ngaphambi kokuba amthume. Ngikholwa ukuthi wonke umuntu ngaphambi kokuba aphumele ensimini ukushumayela ivangeli ufanele kuqala abe nesehlakalo noNkulunkulu ngaphambi kokuba ahambe ngoba kulolu suku lobuhlakani njengoba iBhayibheli lisitshela kuzofika lolu suku ngokuba baya kuba ngabanamawala abakhukhumela abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika futhi banezikwaga eziyizihlakani ezweni namuhla ezingacisha impela zichaze zikudedise konke uNkulunkulu athi kuyiqiniso zingakuthatha ngokombono wesayensi yezenkolo ubuhlakani futhi uma nje uthatha ingqondo yakho uqobo yokucabanga ukuzindla njengoba u-Eva enze kuqaleni bangachaza yonke into yeBhayibheli isuke kuwe kodwa uma wesilisa noma wesifazane ubeke waba ngemuva kokwadule kulezo zihlabathi ezingcwele lapho kungekho buhlakani obungama futhi lapho kuxhumana noNkulunkulu ophilayo akukho teveli noma usosayense nanoma yini enye engake kuchaze kudedise lokho wawulapho kwenzeka uyazi ukuthi kuyiqiniso akekho ngakususa kuwe wahlangana noNkulunkulu futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu kuwo wonke unyaka ethumela isithunywa njalo okokuqala uhlangana nalowo muntu endaweni engcwele ngoba kufanele kube njalo kunobubi obuningi kakhulu kuzama ukuchaza ususe konke okungaphezu kwemvelo futhi lapho okukhona uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo kuzoba nezinto ezingaphezu kwemvelo ezenzekayo ngoba ungaphezu kwemvelo. Manje uNkulunkulu wakhuluma kuqala kuMose ngaphambi kokuba kwenzeke into engaphezu kwemvelo yezimangaliso zakhe kanti futhi uNkulunkulu wakhuluma noJohane uMbhaphathizi ngaphambi kokufika kukaKristu njalo Wathi lowo wathi kimi ehlane lowo oyobona umoya ehlela kuye futhi ehlale uye ozophaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo niyabo manje uJohane ngempela uvela emndenini womphristi uyise uZakharia wayengumphristi futhi wafa lapho uJohane esengumfana omncane nje esikhundleni sokuthi uJohane ahambe futhi yalandela umugqa ofanayo wemicabango yobufundisi uyise ayenayo umsebenzi wawubaluleke kakhulu wayengeke nje akwenze ngaleyo ndlela wayefanele ehambe ayehlane futhi alinde lapho aze ezwe kuqala kuNkulunkulu ngoba nguye owayezokwethula uMesiya futhi ngalezo zinsuku babenazo zonke izinhlobo zezibonakaliso zikaMesiya babenalokhu lokho noma okunye futhi lokhu kuzoba yikho akungabazeki abafarisi babeza bathi sinodokotela Jones phezulu lapha ungomunye wamadoda akahle kunawo onke ngiyazi uzofanele abe nguMesiya yilokho-ke ngoba uyindoda kaniphele kakhulu uthathana kahle nabantu ugqoka kahle kakhulu nokunye ngamunye wayeyoba nendoda ngakho kodwa lapho uNkulunkulu elungiselela ukwenza noma yini ubizele omunye eceleni futhi akhulume esezulwini kuqala khona-ke bazi kahle ukuthi bakhuluma ngani abafanele besabe noma yini noma bathathe noma yini emibonweni yanoma ubani bazi kahle ukuthi yini edingekayo futhi bahamba bakuthole lowo ngumlayezo uNkulunkulu ahlala ewukhuluma kuqala futhi lapha uNkulunkulu wayezokwenza into enkulu ngoba wayeletha uPetru uJakobe noJohane manje lokho ngukuthi ngingakubiza ngethemba ukukholwa nothando iziphiwo ezintathu ezinkulu zikaNkulunkulu uthe thatha uPetru ngokukholwa noJakobe ngokwethemba noJohane njalo uthando ukuyisisa futhi uthatha ukukholwa ithemba nothando kanye naye futhi ukhuphukela entabeni ngoba ulungiselela ukwenza okuthize uzokwenza isisho futhi ufuna siqinisekiswe futhi uhlale ekuqinisekisa ngofakazi abathathu ofakazi ababili noma abathathu leyo kwakuyinkulumo mbiko yethestamente elidala ofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe futhi wenyukela entabeni ubiza la madoda amathathu iziphiwo ezintathu ezigqamile zabantu ababenaye futhi ubakhuphulela entabeni futhi khona-ke uba nezidalwa zasezulwini kukhona kufanele kwenzeke unofakazi abathathu basemhlabeni nofakazi abathathu basezulwini kukhona uMose u-Eliya noJesu ekuqulwe isimo ekuquliwe futhi kwakukhona uPetru uJakobe noJohane okwasemhlabeni nokwasezulwini konke kuhlangana ndawonye manje futhi manje uMose no-Eliya futhi khona-ke uJesu wakhazinyuliswa phambi kwabo futhi ingubo yakhe yayikhanya njengelanga manje wayezama ukwenzani lapha na sithola ukuthi benyuka futhi bathola ifu limsibekele ukwembatha kwakhe kwaguqulwa isambatho ayesigqokile futhi sakhanya njengelanga ekukhanyeni kwaso nefu laliphezu kwakhe nezwi lithi lo indodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yizweni manje ngombono wami lokho ayekwenza uNkulunkulu akagaze acele muntu ukuba enze noma yini lokho angazenzeli yena uqobo yingaleso sizathu ngikholelwa ebuNkulunkulwini benkosi yethu Jesu Kristu ukuthi wayengaphezu komuntu wayengaphezu komprofethi nokho wayengumprofethi nokho wayengumuntu kodwa wayengaphezu kwalokho wayengu-Imanueli wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni ngiyakukholwa lokho yilokho impela ayeyikho ngoba noma yimuphi umuntu noma umprofethi noma umuntu ojwayelekile bengazalwa njengathi khona-ke sisesezonweni zethu kodwa niyabo wazalwa ngokuzalwa yintombi akekho owayengenalutho angalwenza ngaphandle kukaNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu umdali wasibekela intombi uMariya wadala kuyo ingamuzana legazi manje sonke siyakwazi ukuthi kuphila kuvele ebulilini besilisa njengesikhukhukazi singazalela iqanda kodwa uma singazange sibe nenyoni yesilisa ayisoze yachamusela ayivundile Ngakho ubulili besilisa kwakungunkulunkulu futhi kwakuyi yindalo ukuthi unkulunkulu manje nina abantu bekade lika abayigugu lapha kungezikho ukulimaza imizwe yenu kodwa uma nithi Maria nina kankulunkulu awu ubani owaye ngubaba kankulunkulu uma lowo kwakungumama wakhe na niyabo yena wesifazane hayi umama kankulunkulu wayengumchamuselisi unkulunkulu amusebenzisa unkulunkulu wasebenzisa uMaria yena akayena umkhulumeli uyi futhi akayena umlamuleli ungowesifazane okungukuthi unkulunkulu uyise amsibekela futhi ngamandla akhe okudala ngaphandle kwesifiso socansi nhlobo wadala kuye imbewana eyenza indodana kankulunkulu ngakho-ke wayengeyena umjuda noma owezizwe wayengunkulunkulu omunye wathi sasindiswa ngegazi lejuda uma sinjalo khole-ke ngokuzofanele kube udaba lokocansi ngakho wayeyigazi likankulunkulu igazi elidaliwe ukuthi unkulunkulu uqobo lwakhe wayesongwe kwencane ingane ewusana futhi wayengujehova unkulunkulu ebonakaliswe enyameni manje hhayi nje umprofethi abanye abantu bathi o wayeyindoda ayilungile indaba encanencane lapho esikhathini esithile esedlule wesifazane wathi kimi wathi mnumzane Branham wathi ngiyathanda ukukuzwa kodwa wathi kunento eyodwa nje ngimelene ngayo nawe ngathi uma nje kukhona eyodwa ayibongwe nkosi ngathi ngiyajabula ngalokho ngokuvamile kumayelana nayo yonke into ngathi futhi uthi unento eyodwa nje na asiyizwe dadewethu wayesonta ebandleni elingakholelwa ebunkulunkulwini bukakristu bakholwa ukuthi wayeyindoda elungile umfundisi futhi babekholelwa ekuphulukiseni ngokukankulunkulu kanjalo njalo kodwa babengakholwa nje ukuthi wayengunkulunkulu futhi wathi uqosha kakhulu ngojesu ngathi o he uma leso kuyisona esincane nginazo ngathi khona-ke ngizongena kahle ngathi ngiqosha kakhulu ngojesu ngathi dadewethu ukuba bengingabantu abangamashumi amahlanu lona bengingeke ndiqoshe ngokwanele ngaye uma ngiqoshe imini nobusuku bengingeke ngisho okuningi kakhulu ngaye akunandaba ukuthi bengingathini namanje kungaphezu kwalokho ingxenye ayikaze ixoxwe ngemva kokuba sekube yiminyaka ezinkulungwane ezimbili yokuzama ngathi ingxenye ayikaze ixoxwe ubungathini wathi awu uthe uyalikholwa ibhayibheli ngathi ngiyalikholwa wathi uma ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli lakho ukuthi wayengelutho ngaphandle komuntu wathi uzokwamukela na ngathi uma ibhayibheli lisho lokho wathi kulungile ngizokufakazisa kuwe ukuthi wayengeyena onobunkulunkulu njengoba uthe wayenguye futhi ngathi kulungile ngifuna ukukuzwa futhi wathi kujohane ongcwele isahluko seshumi nanye ngenkathi ujesu eyayithuneni likalazaru ibhayibheli lathi wakhala izinyembezi futhi wathi wayengeke abe ngonobunkulunkulu futhi ekhala izinyembezi ngenza kuphawula kuluhlaza okuncane kuye ngethemba ukuthi anikucabange ukuthi kuzwakala njengokuthi kokungcwele kodwa ngamtshela ngathi nenekazi ngabe lowo ngumbhalo wakho na wathi yilapho ngimi khona ngathi lokho kubuthakathaka kunomhluzi owenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawa yindlala ngathi ngane usoze lokho ngukuthi ngani awuqondile kusho into enjalo enjengaleyo ngani ngathi wayeyikho kokubili unkulunkulu nomuntu ngenkathi esendleleni ehlela ethuneni likalazaru wakhala ezinyembezi lelo yiqiniso leyo kwakuyingxenye yakhe yobuntu kodwa ngenkathi ema lapho eqondisa amahlombe akhe amancane phezulu wayesethi lazaru phuma futhi indoda yayisinezinsuku ezine ifile yama ngezinyawo zayo futhi yaphinde yaphila ngitshela ukuthi umuntu angakwenza kuphi lokho lowo kwakungunkulunkulu owayekwazi ukukhuluma kuye kwakuyiqiniso wayelambile ngesinye isikhathi efuna ukudla waqalaza yonke indawo esihlahleni ukuze athole okudliwayo wayelambile futhi waqalekisa umuthi ngoba wawungena amakhiwane kuwo kodwa ngenkathi ethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi waphakela izinkulungwane ezinhlanu futhi wabutha izicabethe ezigcwele eziyisihlanu lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu kulowo muntu impela kunjalo lowo kwakungumuntu ngalobo busuku olwandle lapho ayeshumayele khona umlomo wakhe waze wahanguka nomzimba wakhe wawukhathele namadimoni ayizinkulungwane eziyishumi olwandle afunga ukuthi azomcwilisa ngalobo busuku kulowo mkhumbi omdadlana uzanyazanyiswa njengesivimbo sebhodlela phandle lapho esiphephweni lowo kwakungumuntu elele lapho elele kodwa lapho esevukile wabeka unyawo lwakhe phezu komphetho womkhumbi wabheka phezulu wathi thula uthi du nemimoya namagagasi wamlalela lowo wayengaphezu komuntu lowo kwakungunkulunkulu impela kwakunjalo kwakungumuntu owakhala esiphambanweni ecela umusa ngomile ngiphuzise kwakungumuntu ekhala lapho kodwa ngosuku lwesithathu ngenkathi ethatha izihluthulelo zokufa isihogo nethuna futhi waqabula zonke izimpawu zamaroma futhi wavuka futhi ngani impela akumangalisa imbongi yathi ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le evuka walungisa isange sihle phakade ngolunye usuku yeza wo usuku oluyinkazimulo kanje pho kulungile wayengona uNkulunkulu uEmmanuel yilowo anguye kulobu busuku onguye izolo namuhla naphakade uma engesuye kulobu busuku wayengesuye ngalonkathi kunjalo kulobu busuku njengoba wayenjalo ngalonkathi uyohlala efana yebo manje wayelapho ke uNkulunkulu wayezibonakalisa yena ikhombisa kuPetru uJakobe noJohane lokho ayekudinga kuIsrayeli manje eTestamente elidala siyathola ezincwadini zeTestamente elisha nakwabaseGalatiya futhi ngakho kanjani uPawulu ekuchaza wayebeka indodana njengaseTestamente elidala manje ngikathi ubaba enenkulu umbuso liyaqaphela phakathi ngalapha futhi eBhayibhelini lithi kuMathewu isahluko samashumi amabili nane ngikholwa ukuthi nguye noma qhabo nguJohane ongcwele isahluko seshumi nane ngizothatha leso enye incazelo yayo yesingisi yathi ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi ngabe lokho akuzwakali kuxakile kithi namuhla na ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi izindlu endlini encane na izindlu eziningi endlini na manje niyabo lokho manje futhi abahumusha lokho benzele inkosi niyabo ngalelo soku umbuso wawubizwa ngokuthi indlu futhi ubaba wayeyinkosi phezu kwendlu embusweni kababa wami kunezindlu eziningi indlela eyiyo indlela yesiHebheru yokuhumusha manje uMafethi wakwenza kwaba kubi kakhulu kunakuqala ekhaya linamakamelo likababa wami kunamakamelo amaningi njengoba sikhuphukela lapho ukuba lokho kukhombisa ukuthi umqondo wenyama ungenzani ngezwi likaNkulunkulu kunjalo ngama lapha kungekudala eAthens eGreece futhi ngabona isithombe esidwetshiwe salokho abakubiza ngoAdam noEva lowo Eva wayeyinto ebukeka yesabeka engake ngayibona empilweni yami futhi uAdam wayebukeka njengesiqhwaga sangaphambi komlando ngani kukhombisa lokho ukuthi umqondo wokwenyama walokho okudeliweyo kukaNkulunkulu oyikho kuthatha umoya kaNkulunkulu kwembula izinto futhi izwi likaNkulunkulu lembulwa ngumoya wakhe kuphela kunjalo kufihliwe emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi kwembulelwa izingane ezizofunda lapha uNkulunkulu wayemi lapho manje wayenza khona impela ayebacele ukuba bakwenze manje efeni likababa elikhulu lapho ayenakho wayenamadoda amaningi aqashiwe amsebenzelayo manje lokhu yifundiso encane lapha ngethemba ukuthi akulimazi kodwa ngifuna ukwenza iphuzu thola ukukholwa kuqale kahle ukuthi ngenkathi siqala sizoba sonyaweni olulungile
now when a baby son was born into this family
Kaphelani manje ngenkathi ingane eyindodana izalwa kulomndeni walobaba yazalwa indodana kodwa nokho yayingenalo ifa njengendodana nje manje yilapho engicabanga ukuthi thina abantu beFull Gospel sehlisa kancanyana emfundisweni yethu niyabo sithatha umuntu sithi awu manje ucwaliswe ngomoya ongcwele ukhuluma ngezilimi yilokho ke qhabo usanda kuqala nje usanda kuzalwa nje emndenini yilokho kuphela ingaleso sizathu namuhla ukuthi thina amabandla ethu awathuthuki ngendlela abefanele ngayo ngiyacabanga emva kwale mvuselelo enkulu eJanele umhlaba kule minyaka embalwa yokugcina ngicabanga ukuthi abangcwele bakaNkulunkulu bebefanele babe semazulwini yonke indawo namandla kaNkulunkulu engena ezibhedlela nakuye yonke indawo enye nezibonakaliso ezinkulu nezimanga nezimangaliso zenzeka kodwa akabatholi abantu abama bathule isikhathi eside ngokwanele uma sihlwanyela imbewu yehlelo sivuna isivuno sehlelo kunjalo impela yilokho isikwenzile uma uma uqaphela lelo gama lapho ngesiBheru, imvula yokuqala nemvula yakamuva. Imvula yokuqala ichaza imvula yokuhlwanyela, bese kuthi ke lapho umoya wehla wehlela kwabalungileyo nabangalungile. Uma sihlwanyele imbewu yehlelo, sivele sivune isivuno sehlelo. Lokho esikwenzile amaBaptist athathe esinye isigidi ngo-44, futhi kunzima ukusho ukuthi bayini manje emva kokuba umvangeli omkhulu uBilly Graham nabaningi babo beshanelile. Bukana amaPentecostali ethu ngo-Ora Roberts no-Tommy Osborne namadoda amakhulu kanjalo. Awusenzeni na? Sengeze amalungu sanamabandla angcono, ubulungu obukhulu esikuthi ngayo iquality, hayi ubuningi. Leyo inkathazo lokho ngokuzingela komlobokazi namuhla. U-Eliezer waba nesikhathi esisabekayo sokuthola iquality, futhi khona-ke ukumlungiselela ukuhamba kwaba yinto elandelayo emva kokuba eseyitholile. Ngakho lokho yinto elandelayo okumele siyenze, sifunisisa lokho manje. Umoya ongcwele kunjenga kaNkulunkulu, njengoba u-Eliezer wayenjalo ukufunisisa leyo iquality, lobo buqotho ukuthi into ethize engeke ibuyele muva ezwini likaNkulunkulu. Iyoma lapho iphile noma ife, futhi ithi kuyiqiniso uNkulunkulu washo njalo. Lokho kuyaxazulula. Ngisanda kuqeda nje ukushumayela inkonzo yevike ezansi lapha eGrassville ngo-Abrahama ngenzalo yakhe nokunye nokunye, ukuthi kanjani leyo yangoqobo inzalo yobukhozi ka-Abrahama ibambe leluzwi, kungakhathaleki ukuthi lizwakala liyinhlekisa kanjani nanoma yini enye, uhlala nalo ngqo ngoba uyinzalo ka-Abrahama. Kunjalo manje qaphelani etestamenteni elidala manje lomfana ngenkathi ezalwa emndenini. Manje into yokuqala ubaba ayenzile emva kokuba esekhule ngokwanele ukuba aqale ukufundiswa, manje uyindodana ngenkathi ezalwa impela, unegama lomndeni unalo, kodwa akakabi nefa. Ufanele uthole ukuthi hlobuluni lomuntu azoba yilo ngaphambi kokuba abe nefa. Manje ubaba ukuze aqiniseke ukuthi leyo ndodana ibe nokuqeqeshwa okufanele, wazingela yena kanye umfundisi obedlula wonke abengamthola, futhi akatholi neze ozoncenga ukuze athole umusa noma into enjalo. Athi, awu, ngizokwenza umbiko ngomfana uqhuba kahle, ngoba ubaba angahle angiphakamise kancane, uzothola omunye ozomtshela iqiniso. Futhi yena, futhi manje uma umfana enze kahle ngempela ukuthi umfundisi wayethanda kanjani ukukhuphukela kubaba ngokukholwa ngokwethembeka okuhle, futhi yabuke futhi athi, yebo mnumzane, indodana yakho yenza kahle. Kodwa bekungadimaza kanjani uma ubengakubukela lapho futhi amtshele ukuthi umfana wakhe uyimbuka? Ubengakuzonda kanjani ukwenza lokho? Futhi ngiyamangala namhlanje ukuthi lapho uNkulunkulu ebize ibandla lakhe lePentecostali cishe eminyakeni engamashumi amahlanu edlule, angazi uma futhi ngenkathi ebize ibandla ekuqaleni lobuluni lomfundisi alubeka phezu kwebandla na? Wathumela umoya ongcwele ukuba abe ngumfundisi, futhi namuhla sikusonde ngababhishobhi nokhadinali nopapa nako konke okunye, nazo zonke izinhlobo zemibono yobufundisi nezifundisoze. Lokho kwenezelwe futhi kwasuswa kulelo Bhayibheli, abantu baze bangazi ukuthi yini kufanele bayikholwe. Kulungile, bazi ukuthi bajike ngaphi. Abantu abampofu njengesixuku sezimvu singenamelusi wezimvu, isikejane samahansi engenamholi. Kunjalo kwazi ukuthi andize aye ngaphi. Yonke into kuvele kwahamba yonke indlela, lona uthi ngalendlela futhi lona ngalendlela futhi ngani, abazi ukuthi yini okufanele bayikholwe. Kodwa uNkulunkulu athumele ebandleni lakhe umoya ongcwele, lowo ngumfundisi, nalowo mfundisi uzokhuluma iqiniso phambi kukaNkulunkulu. Amen. Uyondla futhi afundise abantwana izwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. UNkulunkulu uzokwahlulela amabandla, ngishilo esikhashaneni esedlule ngezwi lakhe. IBhayibheli lathi, ngezwa lokho kufika kimi. IBhayibheli lasho phakathi lapha, uNkulunkulu uyokwahlulela ibandla lakhe ngoJesu Kristu. Kunjalo futhi uJesu uyizwi, ngakho yizwi elibonakalisiwe. Uma uKristu esalokhu enguKristu, uthatha lelozwi futhi alibonakalise. Amen. Nakho lapho khona yizwi eliphilayo phakathi kwethu liza ekuphileni. Manje lo mfundisi ukuba-ke lowo mfana wayemubi na? Wayengekho emsebenzini kayise na? Ubeyo kwenza noma yini, ubeyo bana mahloni kanjani ukukubukela phambi kuka baba futhi athi ndomzane ngiya kuzola ukukutshela kodwa umfana wakho akenzi kahle kakhulu nje ngicabanga ukuthi ubenga namahloni aphendulele ubuso bakhe le ngicabanga ukuthi wenzani umoya ongcwele namuhla lapho ekhuphukela phambi kukaNkulunkulu baba wethu ngombiko ovela ebandleni wokuthi sehlukene ngezinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye ngeke sibe nenhlanganyelo omunye nomunye futhi wonke umuntu nalokhu lokho nokunye na akukho muntu bebefuna nje ukwenza amalungu amaningi balethe okuningi lokhu nalokho ngiyacabanga uphendule ikhanda lakhe ngingasho into eshisayo ngo lapha kungahle kulimaze kodwa niyazi lena yindlu yokuqondisa niyakukholwa na ngiyajabula nikushilo lokho kuchaza ukuthi makube njalo ngicabanga ukuthi uNkulunkulu bezokwenzani namuhla lapho umoya ongcwele ufika futhi umtshela ukuthi emabandleni ethu ukuthi semukele izimfundiso esikhundleni sezwi lakhe na nicabangani semukela izivumo kholo esikhundleni sikaKristu na nicabanga ukuthi wenzani lapho okwethu lapho ekhuphuka futhi ethi amadodakazi akhe onke aphungule izinele zawo egqoka izikhindi ebhema usikilidi na lokho yibhayibheli lathi abanjalo abanakungena ukukholwa ngokungesikho wena wathi akwenzi imehluko ungavumeli udevela kutshele lokho uma uNkulunkulu esho njalo uPawulu washo phakathi lapha kwabaseGalatiya bokuqala isishiyagalombili uma ingelosi evele ezulwini ishumayela noma yiliphi elinye ivangeli ngaphandle kwaleli engilishumayelile mayibe ngeqalekisiweyo ungani kwenze umehluko omkhulu kangakana ngisho nento encane yomkalodi ngisho iphenduka etsheqeza futhi waphenduka insika kaSawoti ufanele uthethe izwi kukhona ukwehlisa ndawo kufanele ubuyele evangelini ubuyele kuKristu ubuyele ezwini eliphilayo ungaledluli ngenxa yokunye okuthize ngalendlela ufanele ulikholwe uma ke ehamba athi abasakhalelwe ukupulukiseni inhlobo imivimbo yakho yayiyize kubo ngoba bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule wo ufanele abe namahloni lapho esho lokho phambi kukababa yebo yebo abalikholwa bayasuka kulo usuku nosuku bayawa bayaqhubeka futhi baqhubekele kude uyakwazi lokho akumele ucabange ngakho abanye benu bantu abadala senibe kulokho isikhathi eside kunami bekane emuva eminyakeni embalwa edlule ukuthi kwakuyini imihlangano yomkhuleko yobusuku bonke wenzani namhlanje busuku na niyeke ngolwesithathu ebusuku mhlawumbe ngehora lesithupha noma ngehora lesikhombisa mhlawumbe anisezingisho emhlanganweni womkhuleko nifuna ukuhamba niyobuka into ethile endala engcolile kwithelevishini owesifazane othile oshadekane noma kahlanu kwenye indoda noma indoda eshadekane noma kahlanu bese uthi angithanda uNkulunkulu ungayi emihlanganweni yomkhuleko kunjalo ubuka we love Susie noma Elvis Presley noma abanye babo abathengisa ngobuzibulo babo ngenxa yemfucufucu yepho Elvis Presley wayengumfana wePentecostali wathi umele imiphefumulo eminingi esokwena kunalokho uJuda abeyoke yakwenze impela ngoba ethathala amantombazane amancane futhi athi ngani ukholwa kakhulu ungakholwa yile njalo ezenkolo usathane naye unjalo wayenjalo noKhayini ungakukholwa lokho imisebenzi kadeveli nje ukunikhiphela lapho ninazi nganyana kulelo phansi ngabo bonke labo dumdum lawo wonke lowo mpeto itwist nazo zonke izinhlobo zezinto phandle lapho ukuphila okunenhlamba ukugqoka ingxenye abanye benu besifazane bepentecostali kuyihlazo kunjalo nina madoda nizobavumela bakwenze nibabi ukwedlula bona ngokukwenza kunjalo indoda ayifanele ibe ngumbusi wendlu yayo uqobo kunjalo kodwa yini esinayo namuhla na akumangalisi singeke sibe nakho ukukholwa akumangalisi zingeke zibe khona izinkonzo zokuphulukisa eMelika sisukile kuNkulunkulu esikhathini esingezide sedlule ngama lapho eNingizimu Afrika emhlanganweni ngelinye ilanga futhi ngabona besifazane bomdaba abaningi abangaba izinkulungwane eziyishumi babengasazi isandla sokudla nesekunxele benqunu lapho njengoba beza kulomhlaba futhi bemukela uKristu njengomsindisi oqondene nomuntu futhi besamile lapho nezandla zabo ziphakeme futhi bamemukela lapho behlisa izandla zabo bagoqa izandla zabo ukuze basuke bahambe bemboza okuningi kwabo njengoba babengenza umoya ongcwele qobolwawo ubenza bazi ukuthi babenqunu ngisho kanjani ukuthi lewo womdabu kaBlanket ongazi lutho ngokuNkulunkulu wemukela umoya ongcwele futhi wabona ukuthi banqunu futhi laba besifazane baseMelika bayahundula iminyaka yonke futhi bazisho ukuba yiwo bacile emakhwayeni namaKristu okufanele kube yiwo kukhona kungalungile le ndawo futhi akukhona kuNkulunkulu noma iBhayibheli lakhe futhi niyazi iqiniso lelo akumangalisi singeke sabanazo izimvuselelo akumangalisi singeke saphikelela singene kulokhu akumangalisi izinto zingenzeki umfundisi uza phambi kukaBaba inikine ikhanda lakhe ohe lokho kuyesabeka ngendlela abenza ngayo awu iqiniso lelo yini indaba na ithikithi elithile lincane ithikithi lokudla noma ukuthize noma into ethize ncane omunye umuntu asabayo ukusho ukuthize lelo yizwi likaNkulunkulu lishumayele noma uliyeke kanjalo manje into yesimanga elingeninikazi lathi kimi esikhathini esingeside sedlule ngenza kuPawula emva kokubuya lalinenqwaba yokuzipenda niyazi nikubiza ngokuthini ngimbonile omunye ngelinye ilanga ukwethembeka ngezwa kanjalo ngangise Cliftons esidlweni sasekuseni sebusinessman futhi ngangimezansi lapho ngilindele umfowethu yakhe andright ekuphuka nomunye walaba besifazane uyakhuphuka ukugunda ikhanda ezinwele zibe yinkimbikimbi obukhulu niyazi enye yalezo zinto ezinkulu kanjalo angikaze ngiyibone ingubo enjalo empilweni yami lokho kungahle ukuthi kwakungowesifazane obukeka emuhle kodwa wayebukeka njengesilwane sangaphambi komlando futhi wayemi lapho angikusho lokho ukwenza ihlaya lokho ukuthi lena kuyele indawo yokuhlekisa leli iBhayibheli leli iqiniso likaNkulunkulu uthi lapho wama lapho no nombala oluhlaza kwesibhakabhaka phezu kwamehlo akhe no nokubomvu phezu kwalokho uthi ho ngathi ngibone isifo sokusha kwesikumba ngibone uchoko kodwa ngikaze ngibone into enjalo ngacabanga ukuthi fazane wayegula ngase ngihamba ngaya ngale kuye ngangizombuza ngimtshele ngithi ndiwethu ngixolele kodwa ngiyisithume sekolo ngikhulekela ababhulayo ngingakusiza na futhi cishe ngesikhathi lapho nakho kuqhamuka ababili noma abathathu abanye besifazane ngendlela efanayo futhi ngacabanga uqondile kungitshela ukuthi laba basemelika baziphatha kanjalo ngangibabona abomdabu lapha ya benza lokho ukhondolo lobuhedeni sengiyababona befaka udaka ebusweni babo nezinto futhi benza umbala kodwa lutho lokho abantu abaphucuzekile abafanele babe yikho ukhuluma ngempucuzeko isiqongo esidala sishubekela emuva kunjalo impela oh ihlazo linjena ngasho ukuthile ngakho ngesikhathi inenekazi lahlangana nami ngaphandle lathi mnumzane Branham ngikunika ukuba uqonde ngiphethe kwesitali ngathi awu ayibongwe inkosi khona ke yenza njengalo wathi ucabanga ukuthi kuyiphutha khona ke ukuba wesifazane ushilo ngwesifazane gqoka ingubo yendoda ngathi iBhayibheli lasho wathi angizigqoka izikhindi wathi ngigqoka amasleks ngathi lokho kubi kakhulu iBhayibheli lathi kuyisinengiso kwesifazane ukugqoka ingubo ephathelene nendoda kulungile uNkulunkulu akanesiphelo uNkulunkulu akasoze aguquka isinqumo sakhe siphelele ngikhombisa isikhathi esisodwa uNkulunkulu aguquka ngaso angakwenzi wenza izincomo insimini yaseyitheni ukuthi indawo kuphela yokukhonza uNkulunkulu yayingaphansi kwegazi futhi akakaze ayiguqule ihlala njalo uyayikhazimulisa kuphela ubezwile bethi leso sikhathi sakudala ungabulali kodwa ngithi kini othi kutshelele umfowabo ibezwile bethi ungaphingi kodwa ngithi kini obuke isifazane ukuba nuke futhi lalela lapha wathi awu ngiyakutshela manje wathi bazenza izingubo zinjalo kanjalo ngathi basayenza imishini yokuthunga futhi badayise izimpahla akukho zaba uyabo uzosala nje ungenazaba lalelani ake ngibuze ngisho lento eyoda nje ngizoyishiya indaba ngoba lokho kungokwabelusi benu kodwa mina nje kunazisa ukuthi ngicabangani ngakho manje bukani uma ufika enkantolo yokwahlulela benazi ukuthi ningalahlwa khona lapho ngokuphinga kodwa nokho nibe msulwa njengomduze na uJesu wathi obuke wesifazana mkhanuke futhi abanye benu sifazane nitetela amantombazane enu aphumele lapho futhi agqoke lezo zingubo futhi ahambe aphumele lapho manje uma ke leso sonisehla ngomgwaqo futhi sibuke lowo wesifazane ngokumkhanuka na uzodingeka aphendule ngakho ngosuku lokwahlulela ngokuphinga ubani okwenzile na ubani onecala na banguye ngokuziveza kanjalo kunjalo impela ningaxabani nami xoxani uNkulunkulu ngakho kunjalo kodwa yilokho umoya ongcwele uyenyuka phambi kukaBaba futhi wathi besingake silakhe kanjani ibandla phezu kwento enjalo na kanjani lalelani bangane sekuyisikhathi sokuhlanza kusukela phezu kwepulpiti ukuthi ngquku umlindi iminyango ezansi lapho futhi siqale phansi kufana nje nesikejane se uthatha izinyoni zizalela amaqanda azo intasehlobo futhi inyoni engumama endala ingazalela isidleke samaqanda futhi akudingekile ukuba ibe nomata wayo kodwa ingawazalela amaqanda futhi ingawafukamela ingawaphendula futhi ingahlala lapho ize izibulale ngendlala ize ihlupheke kakhulu ingakwazi ukuphuma esidlekeni futhi awasoze achanyiselwa ngani abolile abolela esidlekeni ngqo futhi leyo nje indaba namhlanje sivele sangenisa amalungu amaningi kakhulu nokunye nokunye futhi siwatetosa lapha futhi siwatetosa lapho sithole nje isidleke sigcwele amaqanda abolile sekuyisikhathi sokuhlanza into futhi sithole labo bantu nomata uKristu Jesu Jesu likaNkulunkulu libuyele esenzweni namandla khona-ke sizoba nenguselelo ezonyakazisa kuJize futhi yenze kuJize khona-ke uzobona uKristu egibela enkundleni emandleni angeke eze inqobo nje lezi zinto zisamvimba kunjalo akumangalisi umfundisi ukhuphukela phambi kukababa ashaywe amahloni futhi athi ya ibandla lakho ya ngiyazi liyasho ukuthi kodwa bona bakwenzi usho ukuthi abakwenzi na abakwenzi nakho lapho khona ihlazele nje lapho kufanele ukuthi kudabukisa kanjani phambi kukababa lapho umfundisi ekuphuka umoya ongcwele futhi uletha lokho ngoba ungumfundisi wethu siyakwazi lokho manje lokhu futhi umoya ongcwele waloba iBhayibheli iBhayibheli lasho njalo amadoda asendulo eshukunyiswa umoya ongcwele aloba iBhayibheli ngakho iBhayibheli lilotshwe ngokuphefumulelwa akukho kuhumusha kwangasese liyindlela nje elilotshwe ngayo khona lapho vele lithathe nje futhi likholwe ulenze uNkulunkulu uzolifeza angikaze ngimbone ethembisa noma yini namanje ngaphandle kwalokho akwenzile uyo kwenza kanjalo manje nakho kufika nakho kukhuphuka umfundisi manje uma ke eyakhe ukhuphukela phambi kukababa ukuthi uzizwa kanjani hey uyakhuphuka futhi uthi oh indodana yakho iyathuthuka ifana nje nokhamba lufuze imbiza njengoba sikubiza phansi nenkizimo ifana nawe nje ncamashi yona inishisekelo nje kakhulu kubo bonke abagulayo nabathuphekile inishisekelo kakhulu ekusindisweni kwabantu inishisekelo kakhulu kukho konke okwalokhu ilikholwa lonke izwi owalisho uyazi ukuthini iphethe ibandla ncamashi nje njengoba ubungaliphatha ukuba ubulapho uyazi indlela indodana yakho iliphethe ngayo ngenkathi yayilapho na yebo ileyo ndlela eyenza ngayo futhi uyazi wawulobile phakathi lapho unguye izolo lamuhla naphakade yebo awu yilokho nje impela abakwenzayo Oh hey manje ufanele kanjani ubaba ukuthi leyo yindodana yami lewonga umntwana wami ingaleso sizathu akwazi ukumamatheka lapha uJesu wayelenze lonke izwi lakho lokho ke wayekwenzile impela nje ezwini manje ngoba wayeyileyo ndodana iphelele futhi unguye futhi wafa ukuba abe ngumbini ukuze sibe yigatsha ukuze asinike amandla ngokuphila kwakhe ukwenza ukuphila okufanayo ayenakho ephila kithi khona-ke sizokwenza into efanayo uJesu wathi kuJohane ongcwele weshumi nane minambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uya kuyenza manje siyabuka ukuthi wenzeni niyabo asinaso isikhathi kulobu busuku kodwa sizokuthatha kamuva futhi sibone ukuthi imisebenzi yakhe wawuyini mhlawumbe kusasebusuku khona-ke sibone uma ezokwenza leyo misebenzi efanayo uma ekwenza uhlala enguye manje khona-ke uNkulunkulu uzojabula ngalokho kodwa lapho sizungeza sithi awu ngiyakutshela singabakasi banibani futhi ngabuzo sifazane ngesi isikhathi emgqeni womkhuleko ngathi ungumKristu na wathi ngizokunika ukuthi qonde wathi ngikhanyisa ikhandlela njalo kusuku ngokungathi lokho kunokuthile ukuhlanganise nobuKristu ukukhanyisa ikhandlela njalo busuku ngathi awu lokho akungaphezu kokuphakela izingulube njalo busuku yabo ngathi lokho bekungeke kube okukhudlwana kimi ngathi ngabe uzelwe ngokusha na uyamazi uKristu njengomsindisi wakho na ngabe ube ngokoqobo kuwe na ngabe uhlala kuKristu na ngabe uKristu uhlala kuwe na ngalelo sokuni yokwazi ukuthi mina ngikubaba ubaba ukimi nina nami ngikini yilokho-ke uNkulunkulu ephila phakathi kwabantu bakhe yileyo ndlela khona-ke siyathola ngalolu suku manje sithatha uma leyo ndodana yayiyindodana elungile yayiyikho impela nje manje khumbula yazalwa iyindodana manje ungakugeji lokhu yazalwa iyindodana kodwa unyaka nonyaka iyathithuka yayihlala isemsebenzini kayise yayenza umsebenzi ngendlela nje ncamashiyo uyise ayenza ngayo umfundisi washo kanjani oh kuyamangalisa lokho tshela uyise ngani yona impela indlela obuyokwenza ngayo ukuba ubulapho waxabalasela lokhu walahla lokhu unikeza lokhu indawo wenze lokhu ngayo impela nje indlela owenza ngayo akukho kwehlukile impela nje kufana nawe nje lapho impilo yakho kuyo eqinisekile ngoba ngasho impela ukuthi indodana kaNkulunkulu ngoba yazalwa yafana nawe yabo wenza into efanayo uhlala nezwi lakho ngo akalokothi yageje izwi uhlala kulo ngo alidushuze aqhubeke nya wo uyise kufanele ukuthi athi lokho kuyamangalisa futhi kufika usuku ke umale indodana iqhubeka kufika usuku kulokho abakubiza ngokuthi ukubekwa kwendodana khona ke ubaba wayebiza iqulu labantu ndawonye emzini uthatha indodana yakhe uqobo futhi wayembathisa ingubo ende ethandekayo futhi amise phezulu ukuze wonke umuntu abone waba nomkhosi futhi wayeyenze indodana indodana yakhe uqobo eyayizalelwe ekhaya lakhe noma wayibeka futhi ngekathi kwenza lelo gama lendodana emva kwalokho lalilihle nje njengegama likayise eshekeni kumbe noma yini ukusayina kwakhe ngalezo zonsuku kwakuwuphawu ndandatho ngoba abaningi babo babengakwazi ukubhala kwakuyicala lokuphonswa ejele ukuba uke ukukopesha lelo phawu futhi babefanele bakwenze ngemuva kwendandatho futhi babeyigxusha kanjalo futhi wayengafaka indandatho kayise ngani igama lakhe lalilihle nje njengoba lalinjalo likayise manje yilokho uNkulunkulu azama ukuletha ibandla lakhe kukho endaweni ukuthi lapho singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu niyabo kodwa ba siyakhathazwa sivumela yonke into futhi manje izwe lizama ukugqiba into yangempela phansi lizama ukwenza abantu besabe ukukhomanise ungabesabe ubukhomanise yabulutho ubukhomanise ngifuna ukulibuza kuthize nina bafundi bebhayibheli ngifuna umuntu othile angivezele umbhalo noma ikuphi ukuthi ubukhomanise buyo ke bubusa umhlaba ngani ubukhomanise into ethile nje edlala ezandleni zikaNkulunkulu uma ufunda ibhayibheli ukushisa isifebe ubusihlupha ubukhomanisi angeke bubuse umhlaba kodwa iBhayibheli lathi uRoma buyobusa umhlaba futhi niyakubona njengamanje eWhite House nokuqala ngakho nina amademokrati ampofu niyabo qhubekani kulungile kulungile nithengise ngobuzibulo benu ngenxa yemfocomfoco yezombusazwe ngizovala kulokho kodwa lindani nokho ake sibuyele kulokho ekube kweni kwendodana ngenkathi ubaba ebeka leyo ndodana nango ndawo kholeke noma yini ayenzile yayilungile kuyise ngokuba yayinophawu lwakhe manje ilapho ibandla lifanele libe khona namhlanje emva kokubona uNkulunkulu libona amandla akhe bekufanele kube ukuthi ibandla liyaphuma ngqo futhi lithi egameni lenkosi Jesu Kristu usebenzisa igama likayise likubone kufezeka isho kanje inkosi manje uJesu ngikathi elapha emhlabeni wathi angenzi lutho aze ubaba angibonise uJohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye sifanele sibe sesimweni esinjalo aze ubaba sibonise noma yini futhi kubukeni ngokuphelele nje ngaso zonke isikhathi kwenzeka kanjalo nje niyabo
that's where a son
njenge nakho ke ilapho indodana ibekwe khona lokho esifanele sibe yikho sibekwe ngokwendawo kuKristu oh bekungaba isikhathi esinjani ukuthi ibandla selisilele kanjani ukuthi sizithathe kanjani izimvu selele ezinkulu futhi sazizuzela ngalo esikundleni sokumoya saziletha kubantu njengamadodana angempela namadodakazi kaNkulunkulu sicwele umoya ovutha ezinhlizweni zethu imini nobusuku kumbula iBhayibheli lathi umoya ongcwele ubeka uphawu kuphela labo ababubula futhi bekhala ngezinengiso esasenziwa emzini ngiyathanda ukukhipha umelusi wenu ngithathe abanye abelusi lapho ngabe unakho mangake amalungu ebandla lakho alala ngobuso bawo futhi akhale ubusuku nobusuku nsuku zonke ngezinengiso ezenziwa emzini na lapho niyabo intshisekelo isiphelile yonke sibekile ngaphandle sase saba nebandla lihle sinesakhiwe esihle kakhulu kulungile lokho akukho engingakusho ngokumelene nalokho inhlangano enhle akukho nelilodwa igama elimelene nalokho kulungile lokho angimelene nalutho nalokho kodwa engizama ukukusho nishiya into esemqoka
the Christ of this church
Leshiya inde samqonga uKristu waleli bandla uKristu kulenhlangano, uKristu lowo ubheke inhlangano, ubuka ibandla esikhundleni sikaKristu, noKristu uyizwi nezwi liqinisile. Manje nakho ke sikufunayo bangane, yilokho esifuna ukukubona kuleli viki. Asinjalo na, sifuna ukubona lowo Kristu ihamba ehlela lapha ngo angezi kuwe futhi athi, "Wo melusi othandekayo, bazalwane abathandekayo, bazalwane bami abangabelusi." Ngethula kini enye inhlangano ezokwedlula iAssemblies of God noma iChurch of God noma konke lokhu lokho noma kunye awu ngolunye usuku siyokhula sibili katolika. Manje umpeto kulokho okungukuthi kungahle kulunge kodwa silethi kakhulu ngezinto ezinjengaleyo. Singakushumayela kanjani ukufika kukaKristu osekuseduze futhi senze ngendlela ibandla lenza ngayo namuhla na izigidi zamadola ezakhiweni nakho konke okunye futhi wenze futhi uthi uKristu yeza? Ngani senzo sethu uqobo siyakulahla esikhuluma ngakho? Manje lelo yiqiniso. Angiqondile ukuba nesankahle ubangane kodwa asikubeke phansi lapha, asikubheke. Yileso sizathu sifanele sibuyele kulelizwi, sifanele sibuyele kuNkulunkulu wezwi. Lezwi linguNkulunkulu, niyabo. Manje uJesu wayefakwe ekuhlelweni nasekuvivinyweni futhi yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ilaywe futhi ivivinywe. Uma ingeke imele ukulaywa iba umntwana wesihlahla futhi hayi umntwana kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu. Kunjalo manje buka kulele lapha kweyethu bukane kulele lapha ogulayo nohluphekile. Ngisho ukuthi ngabelusi abenza lokho manje kungahle kube ngabantu futhi bathi awu mhlawumbe bonile angazi lokho kuNkulunkulu. Kodwa ngesinye isikhathi kwakukhona indoda yathi ngubani wonayo nguye noma nguyise unina na, wathi noyedwa kodwa ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswe. Bekungaba kuhle kubona yonke le mibhede eyizinhlaka nezihlalo ezinamasondo zithululwa lapha ngobusuku obubili noma obuthathu bulandelayo. Bekungeke yini kube yinkazimulelo khona? Khona ke ukubonakaliswa kukaNkulunkulu kuzoba lapha. Bekungeke yini kumangaliswa ukubona umoya kaNkulunkulu ungena phakathi lapha futhi wephule imvuselelo lo phakathi kuze kube oyedwa okhala usuku lonke nobusuku futhi umhlangano ubungeke ngisho uvalwe uvele uhambe ubusuku bonke nosuku lonke. Abantu bebengeke ngisho bafune ngisho balambe bavele bahlale lapha nje bezitika ngobuhle bukaNkulunkulu. Amaphephandaba abeyobe kubhala yonke indawo kanjalo nabantu bevele embukisweni womhlaba ukuzobona ukuthi hlobuluni lo nkulunkulu olungileyo ayekwembathile. Kunjalo evela siyakhe eSpokane kungenzeka ake uNkulunkulu angene phakathi kwethu. Manje sithele uNkulunkulu ngifanele ngivale manje kulokho uNkulunkulu emi lapho futhi ebhekane wakhuphula indodana yakhe uqobo emva kweyakhe kubulani waqonda ngqo eCalvary esuka lapho futhi wakhuphulela indodana yakhe uqobo lapho futhi wenzani na wamkhombisa ekufikeni kwakhe wayemkhazimulisa nango wayemi lapho futhi ingubo yakhe yacwebezela njengelanga. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wathi kade ngingubaba wakho onyakeni wonke kodwa manje indlela kuphela yokusondela kimi kusukela kulokhu kuqhubeke ungayo le indodana yami ethandekayo. Niyabona ukuthi wayenzani na ukwenziwa indodana ukubekwa? Niyabo lo indodana yami ethandekayo yizweni. Manje uPetro wajabula ngokwedlulele lapho ebona okungaphezu kwemvelo. Yileyo inkathazo namuhla, babona amandla angaphezu kwemvelo futhi bonke bajabula ngokwedlulele. Yilokho okwaqala yona kanye into yokuqala ngenkathi isibusiso sePentecostali siqala ukwehlela kubantu bePentecostali iminyakeni edlule. Ngicabanga ukuthi ngangingakazalwa ngalo nkathi kodwa ngizifundile izincwadi zabo futhi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo noNkulunkulu uqala ukubuyisela iziphiwozo ukukhuluma ngezilimi zibuyele ebandleni. Khona-ke bonke bajabula ngokwedlulele nomunye wathi uza ngehashe elimhlophe, uza ngefe elimhlophe, awu sizozenzela nje inhlangano yethu. Khona-ke banabantu ezanze futhi bangenisa yonke into ebandleni futhi nje esikhundleni sokukuyeka nje. Wayazi kancane u-Israyeli ngenkathi bebone uNkulunkulu enyukela lapho bacabanga ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sasesibalungele. Babona uNkulunkulu eshaya abaseGibhithe futhi ebacwilisa ulwandle lubomvu futhi enza zonke izinhlobo zezibonakaliso futhi emi lapho kulolosebe noMiriamu ngaleyo tamburini eshaya futhi ememeza futhi ngxuma nomose ehlabelele emoyeni ngani babengekho kodwa cishe beqale ngezinsuku ezintathu ezweni lenkazimulo babengazi ukuthi babeneminyaka engamashumi amane ngaphambi kwabo nokho kanjalo nepentekoste lalingazi ngenkathi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo kokuqala kodwa niyabona lapho abenza khona iphutha labo eliwubuthi edengu kwakungu-exodusi weshumi nesishiyagalolunye ngenkathi besukile emseni unkulunkulu ayesevele ebahlinzeke wona futhi wabatholela umprofethi nensika yomlilo nomhlatshelo nokwenza izibonakaliso nezimanga umusa wawuhlinzeke lokho kodwa babefune ukuthile ukuba bazenzele bona babefanele babe nokuthile ukuze bazenzele odokotela bezobunkulunkulu ngakho babefuna umthetho lapho abafela khona futhi bahlala khona lapho zaze zafa zonke izilwi ezindala kunjalo khona-ke unkulunkulu uyafika futhi wathatha isigejane esisha futhi wawela ejordani naso ipentekost ihlezi ehlane namhlanje into efanayo izulazula izungeze igquma elifanayo sewake wacabanga ukuthi benzani na bashada abasha bangcwaba abadala banga izingane futhi batshala izitshalo futhi baphumelela futhi lokhu kulungile kodwa mfowethu kukhona izwe lesethembiso ngaleya lapho konke kungenzeka kulowo okholwayo sonke isithembiso encwadini singesebandla uKristu yizwe ukuba lingene enhliziyweni yomuntu futhi libonakalise lelozwe niyabo senelisekile nje awu ngakhuluma ngezilimi lokho lokho kuhle niyabo futhi Branham ngikutholile futhi wenza ngendlela owenza ngayo na ngiyakungabaza niyakubazi ngezithelo zabo amanzi awela phezu kukakolo nasekuleni futhi niyazi baziwa ngezithelo zabo manje siyakubona lokho manje yilokho esikudingayo imvuselelo sidinga hayi nje umbuthano wobufundisi kodwa imvuselelo ningaxoxumi lelo bekuyi-alamu lewashi lami futhi mina lingitshela ukuthi mina ebandleni kokuqala nga ngokuvamile ngishumayeli isikhathi side kakhulu cishe amahora ayisithupha kodwa nganesi sikhathi ngibe ne-alamu phezulu lapho futhi ngibe newashi phambi kwami ngakho kulungile ngithole iwashi le-alamu elincane elivame ukungitshela ukuthi sekwesikhathi sokuvala ngakho-ke kuningi kakhulu okungashiwo kuningi kakhulu okufanele kwenziwe ngineqembu elihle labantu lapha kungani singabi nakho na kungani uKristu engenakufana kithi na kungani engeke aphulukise abagulayo na ngisanda kukwenza lapha ngobunye busuku eGrassville ngibone zonke izihlalo ezinamasondo yonke into lapho yayiphakathi lapho ihlanjwe ngokuphelele kungekho muntu obuthakathaka phakathi kwethu wahamba waphuma ngqo lapho kungekho noyedwa umuntu obuthakathaka kunjalo bahlala bathula futhi balalela baze bakubamba futhi khona-ke lapho sebekubambile nakho kuhamba futhi khona kwakungekho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu cishe okuphindwe kane noma kahlanu kulo sayizi weqembu futhi ya izikhathi eziningi kwakusehholo elikhulu ngakho-ke manje qaphelani kungenziwa kodwa niyabo ufanele ube ngokubekezela ufanele uzimisele futhi ufanele ube noKristu manje linda ekugcinene nje manje uPetro wajabula kakhulu futhi wathi asi niyazi okungaphezu kwemvelo ngokuvamile kwenza abantu baxhuxume niyazi u-Israyeli waxhuxume ezansi lapho esikhundleni sokuza ngaphansi kokubuyisana kwakukhona iqembu elingasokile elahamba nabo isixuku esixubile ibhayibheli lisibiza kanjalo kwabangela inkathazo kamuva nyana okungaphezu kwemvelo kwakwenziwe futhi kwakukhona isixuku esixubile esasihamba nabo leyo yinto efanayo eyenzekile kule mvuselelo amakholwa ingxenye kunezigaba ezintathu kuphela zabantu emhlabeni okungukuthi abakholwayo abazenzisi nabangakholwayo futhi bahlala kulo lonke iqembu ngakho uyakuthola ya yilokho-ke ngakho-ke siyabheka wayelapha-ke manje uPetro wayefuna masinyane impela wayefuna igunya lokuthengisa kulokhu wathi asiqale amahlelo amathathu kukho sizokwakha idokodo lapha lakho futhi sizokwakha elinye likamose futhi sizokwakha elinye lika-eliya sizoba sizoqala nje lapha ngamathathu ukuba siqale ngawo manje o into enjepho ngiyajabula ukuthi yena akuzange kudlule ngoba angifuni ukuza kumose mose wayemele umthetho futhi umthetho awunawo amandla okusindisa umthetho ungakufaka ejele kuphela angeke ukukhiphe umthetho awunamusa kuwo gabo mnumzane umthetho wawungumfundisi wesikole futhi umthetho wawusilahla kuphela umthetho wasibonisa ukuthi sasiyizoni kodwa wawungenamusa kuwo khona-ke kanjani wayemeleni uEliyana ubulungiswa abaprofeti sihe sibufuni ubulungiswa bakhe uma ngithola ubulungiswa bengizofa futhi sonke besizokufa asifuni ubulungiswa bengingeke ngifuna ubulungiswa bengingalahlwa asibufuni ubulungiswa bakhe angibufuni ubulungiswa bukaNkulunkulu kodwa esakhuluma wathi asakhe amadokodo amathathu lapha futhi ngenkathi nokho esakhuluma ngiyajabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu wamnquma ya wathi lo uyindodana yami ethandekayo yizweni akanandaba nokuthi mangaki amahlelo owaqalayo nokuthi kungaki lokhu okuqalayo nokuthi kungakanani okwalokhu okuqalayo lo yindodana yami ethandekayo yizweni yini angiyitsholele yona na unomusa unokuxolela unokuphulukisa unensindiso ngakho kulobu busuku angizi njengenhlangano ngiyeza ngihlezi nabafowethu bonke ngiyabathanda bonke zonke izinhlangano kodwa ngizwa ukuzomela umuntu oyedwa kini indodana kaNkulunkulu ethandekayo uJesu Kristu yizweni asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje manje niyakholwa kulobu busuku ngayo yonke inhliziyo yenu na ningacabangeli nje ningakwemukeli ngesivumo kholo kodwa kwamukeleni ngoba nina phansi enhlizweni yenu nasemphefumulweni niyakwazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu niyakukholwa uNkulunkulu anibosise angazi ukuthi bangaki lapha naphezulu kuvulando sesitezi manje lowo ongesiyo umKristu futhi bangathanda ukuza bazozwa uKristu na yizweni lawo magama amathathu amancane yizweni uma uzoyizwa impilo yakho izoguqulwa kulobu busuku nawe wena ohlubukile wake wamazi futhi ususukile kuye yizweni futhi wena ungenayo umoya ongcwele futhi uyazi ukuthi lokho ufanele ube naleyo mbewu emilayo noma angeke iqhamuke nina balimi niyakwazi lokho uma leyo mbewu ingamili akunendaba ukuthi ibukeka iyinhle kanjani angeke iphile akunendaba ukuthi ungayilingisa kangakanani impilo yomKristu ngokuphila okuhle ufanele uzalwe ngokusha ufanele ube nalowo moya ongcwele awunawo khona ke woza yizweni futhi nina abantu abagulayo phakathi lapha abanye abanenkathazo enhliziyo abanye abasezihlalweni ezinamasondo abanye bazofa khona lapho uma uNkulunkulu engalenzeli ukuthile ngeke yini niyizwe na unguye izolo namuhla naphakade ungadangali manje ngifuna niyizwe niyikholwe ngifuna nikholwe ukuthi ulapha futhi uzenipha khona manje nina emuva lapho enikhothamisa amakhanda enu manje nayo yonke inhliziyo ikhuleka wena oyisoni futhi ongamazi uKristu futhi ukuqala umhlangano kahle asifakazise kuNkulunkulu ukuthi siyamthanda yenyukelani lapha nizongeze ialtare futhi asikhuleke nizokwenyuka na sukumani niphume esihlalweni senu wozani mngane oyisoni noma ngabe ukuphi wozwa uzwe indodana kaNkulunkulu ikhuluma ukuthula enhlizweni yakho ukuthula njengomfula uzoza na manje awukaze usibone isimangaliso uthi angikaze kodwa ngaphambi kokuba ubone noma yini woza wemukele uKristu kuqala kona ke uzoba sendaweni yokwamukela izimangaliso nezinto ngenkathi ubone izinyonga zihamba nezimpuputhe zibona ngobunye busuku enenikaze lincane encane yayinekhanda elinamanzi phezulu le uNkulunkulu akubusise dadewethu wayena lengane encane elekhanda elinamanzi sasisanda kuba nomkhuleko wayo bayisa kudokotela ngakusase kuseni udokotela wathi kwenzekeni kulomntwana na wethusa umakhelwane ezweni lapho ikhanda labohla ngokwejelekile iyabuya ikahle woza ubone isimangaliso esikhulu kunazo zonke uKristu ukuguqula inhliziyo yesoni ngiyake nisukume futhi nize na kuthiwa ningawe manje ozulazule wasuka kuNkulunkulu na kuthiwa ningawe na uzoza na ngingabuza wena kuphela uyazi isinqumo sakho uzulazule wasuka kuye na yenyuka kulobu busuku nalona wesifazane lapha uNkulunkulu akubusise kuphuka siya kumema kuphuka khona manje kunjalo kuthiwani phezulu kuvulando sesitezi na sizonilinda abantu bazoqhela ezitepisini futhi ningehla niqhubeke ngo wozani nehle sinilindile ngane ongumhlubuki ngifisa nje sengathi ubungeza uzoqala emvuselelo kahle uma uzokwenza zenzele ukuthula kwakho kunjalo manje njengoba amaculo esashaya kamnandi ngifuna ukunibuza ukuthize uma ufuna ukubona imvuselelo iqala iqale kuwe uqobo niyabo ifanele iqale kuwe ukukholwa kuzofanele kuqale manje kuthiwa ningabanye benu bantu abangamalungu ebandla na ngabuza lokho eGrass Valley ngobunye ubusuku ngaphambi kwalokho kuhlanza njengoba sasikhuluma ngakho futhi ngababuza bonke labo besifazane ngisho ababephungula izinele zabo futhi begqoke izingubo nezinto ngababuza ngisho labefundisi basukuma futhi bavuma ukuthi benze iphutha khona-ke umoya ongcwele uyangena ufanele ulungise mngane uNkulunkulu angeke akhe isisekelo phezu kwento ezowa kuzofanele kwakhiwe phezu hhayi ingqondo ethize ukusetshenzwa kwemizwa kuzofanele kuze ngezwi likaNkulunkulu uzimisele ukuvuma ukuthi nephutha lungule bandla na khuphukela lapha futhi ukhuleke kanye nami ngizokhuleka nawe bozani manje abanye abenu bantu abaziyo ukuthi nephutha ubone ukuthi uqotho kangakanani yenyukela lapha phambi kukaNkulunkulu uthi ngiyabona ukuthi nginephutha ngizokulungisa uNkulunkulu akubusise nenekazi leyo yindlela yokuthola ukuthile kuNkulunkulu kunjalo uNkulunkulu akubusise nenekazi elise elincane kulungile sisacula futhi woza manje lungule bandla abesilisa abesifazane noma ngabe ngubani woza uguqe phansi lapha siyazi uma sinephutha asivume ukuthi sinephutha ini ungathathi ishansi angeke usaphinde uthole ishansi wena kuthiwani uma ufa kulobu busuku na eLos Angeles ngangishumayela ngensindiso lapho eCow Palace eSouthgate futhi ngangishumayela ngensindiso wesifazane omdala eseneminyaka engamashumi ayisikhombisa nenhlanu ubudala wayeyeke insindiso impilo yakhe yonke uza e-altare futhi wagcwaliswa nguNkulunkulu ngalobu busuku waya ekhaya futhi waya kuNkulunkulu waya ekhaya futhi wahlangana noNkulunkulu umusa kaNkulunkulu cabanga ngakho yonke leyo minyaka bese-ke ufika ngaleso sikhathi sokugcina kuthiwani ukuba wakugeja ngaleso sikhathi na kulobu busuku usekuthuleni kukaNkulunkulu ukube waye kugejile lokho waye ngabe esehambile phakade woza manje ngeke uze ngenkathi sisacula futhi na dade wethu wena nonke woza mfowethu woza dade wethu asikume sizungeze kulungile umunye ubabayi omdala uguqa phansi lapha ukuba akhuleke
Member, you know.
Lungule bandla uyazi bangaki phakathi lapha oke waba semihlanganweni yami phambilini phakamisani izenzo zenu imihlangano inkosi enginike yona na khona-ke nonke niyazi ukuthi ngikhuluma ngani umoya ongcwele ngaphansi kokubona kufihlakele ngibheke kwabangamadazini amabili noma ngaphezulu khona lapho okufanele beze kunjalo kunjalo impela yingaleso sizathu ngibambe ngendlela engibambe ngayo woza asibhekane nakho manje bangane ningase nicabange ukuthi ngizama ukunithethisa anginjalo uNkulunkulu yakwazi lokho ngilapha ukuze nginisize ngingamane ngibe sekhaya nomndeni wami kwenye indawo kunokuba ngime lapha ngingumkhohlisi noma umzenzisi ngife emva kwayo yonke lempilo yokuza abalaza emhlabeni wonke nakho konke ngishiya umndeni wami nezinto nabathandekayo bami futhi ngimi lapha niyaza ngizela imali sengake nganicela imali na qhabo mnumzane ngike ngazama ukuthandwa ngabantu na ngiya kugwema anginayo ithelevishini yomsakazo lutho angine lutho ngiyeza ukuze ngikwazi ukuza emabandleni yamancane nezinto futhi ngiphumele lapha ngiyeza ngoba ngiyamthanda ngibeka amahlombe ami nalabo bafowethu futhi ngizama ukusunduzela yonke into embusweni kaNkulunkulu nifundile kwi-businessman's voice ngokufanayo nokuguqulwa kuncane ebenginakho muva nje ngibone izulu nabo bonke labo abathandekayo futhi ngibone lowo wesifazane oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala wayeze kuKristu lowo muntu osemusha othandekayo wathi awumkhumbuli na ngathi angimkhumbuli manje nikwazi ukugeja bangane futhi kumbulane ukuguqula okukodwa okungalungile okuncane kwezwi kwagcina konke lokhu bekungavimba konke lokhu ekwenzekeni woza masibe ngempela masibe qotho ngempela ngakho asize futhi manje uma uzokwenza lokho lapho uphakamisa izandla zakho uzothola uzobona ukuthi uNkulunkulu uzophendula niyabona inkathazo yakho ukuthi uyadlula bese uthi ya ngikhole ukuthi lokho kulungile kodwa uqonde ukuthi uvumele uSathane abeke lokho phezu kwakho ngqo futhi akuthambise lapho wazi ukuthi indawo yakho ilapha ngingakutshela ukuthi ngisho kanje inkosi manje bukani yonke eminye imihlangano nibone ukuthi sebenza kanjani nibone ukuthi anginitshelini iqiniso ubuso kuba kuqale ngake ngaba nabo nomhlangano ngaphandle kwalowo mugqa omkhuleko ngokuba ngenza lokho impela umoya ongcwele angitshele ukuba ngikwenze thola leso sisekelo kuqala ngoba ngibonile kwenzeka khona lapho bese ke wakha kusukela lapho kulungile lungule bandla ngiyakudamukela kanye futhi mantombazane uma nithanda Nkosi uNkulunkulu ngiyacela ngiyakhuleka baba yilokhu kuphele ngikwaziyo ukukwenza lahla ngecala wonke umuntu onephutha Nkosi bayazi ukuthi banephutha ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona Nkosi ukuze babone inkazimulo kaNkulunkulu osukwini okwamanje ngokuba izinkanyiso zakusihlwa sezilungiselela ukukhanya ilanga liyashona ngiyakhuleka baba ngomusa nesihawu yiba nesihawu Nkosi ngiyakhuleka njengoba silindele wena siphe khona Nkosi sindisa aba abasindisekayo manje thola udumo ungavumeli umhlangano wehle ngenxa yabanye ngikukhulekela ukuthi uzosipha khona kulobu busuku Nkosi egameni lika Jesu
I'm coming oh coming I'm never
ngiyamangala bangaki iphandle lapho owaziyo ngempela ukuthi ukhuleka kanjani ukholelwayo kuNkulunkulu futhi uyazi ukuthi uphila ngaphezu kwazo zonke izinto zezwe ngomusa kaNkulunkulu na izinto zezwe azikukhathazi izimfashini nokungcola kweHollywood okushushumbile khumbulani impucuko ihambe nelanga lolu ugu lwasentshonalanga nakho lapho elahlwe khona phansi ngakho lapha yilapho okuhlala khona yonke imimoya engcolile niyazi lelo iqiniso ukuhlanekezela ubungingili abesifazane abaziphethe kabi beka nje ukuthi yini eyaqala ekuqaleni buka ezinsukweni zokugcina ukuthi kwenzekeni nakho khona lapha kulahlwa ogwini lwasentshonalanga izimfashini zomhlaba zisuka khona lapha kusuka esiyakhi nangapha uzohamba nansi iParis phandle lapho iqhubeka abesifazane babo abanqunu nakho konke bese kuthi ke ubu sasivame ukuya lapho ukuthola izimfashini zethu manje sebenza lapha ihlazo kulesi sizwe esizibiza ngesizwe samaKristu uNkulunkulu yiba nomusa sindisa abasendisekayo umkhuleko wami uyakhulumisana noNkulunkulu futhi ukhathalele imiphefumulo elahlekile kuphukani nizungeze ialtar manje asibe nezwi lomkhuleko nalabo bantu wozani sisacula futhi nonke bantu abahle nina madoda nabesifazane abamesa bayo uNkulunkulu enikholelwayo ngempela kuNkulunkulu phumani ezihlalweni zenu futhi nenyukele lapha asikhuleke asithole asivumele laba bantu bazi ukuthi silapha ukuzobasiza silapha ukuba sime emva kwezwi likaNkulunkulu silapha ukusiza kunjalo abanye benu phezulu lapha nefuna ukwehla bazalwane nize ngaphambili ngqo lokhu kulungile laba bantu bazobe beya emabandleni enu ngakho kungcono nehlele phansi lapha ningisize Sipisikati amakhadi omkhuleko kusasa ngehora lesithi uphanqo wonke umuntu manje wonke umuntu asimenge izinyawo zethu manje wonke umuntu nxa zonke phandle lapho sisakhulekela laba asikhothamise amakhanda ethu manje futhi siphakamisele abaphimbo ethu kuNkulunkulu baba wethu wasezulwini siyeza kunobubusuku egameni lenkosi uJesu ukubonga nokudumisa ngendodana kaNkulunkulu ukhuluma ezwini layo futhi siyayizwa iphimbo lakhe libiza livela emazulwini futhi siyazi ukuthi uhlala embuye izolo namuhla nephakade manje makuthi amandla kaNkulunkulu afike phezu kwalaba bantu abalahlwe ngecala futhi abasindise empilweni yesono siphe khona Nkosi ibandla likhuleka usathane unqotshiwe ingelosi yathi uma ngingajola abantu abayishumi esodoma lokho kulungile wo uNkulunkulu nakho kumi kulobu busuku isibalo esikhulu sabo simile silungele silindele umhlangano Nkosi imvuselelo yokuthululwa kukamoya ongcwele nokuphulukiswa kwabagulayo siphe khona uNkulunkulu phakade ngoJesu Kristu indodana yakho phakamisani izandla zenu manje kholwani ukuthi uzokwenza begani izandla omunye komunye khulikani yiba nokukholwa futhi ukholwe uNkulunkulu uzokupha khona amen asikho isidingo